warumbwa mwesu oman imwami agurongehe mwabuga benzuma mboterwa kuba kuno ali mwinjifumo jino akubanga utalangirwa kushonto na yeyera ulirwangu alimi ndirima simpe inga chaba tukumbunga alimi ndalikubana ibuyo warumbwa mjihi alimi mwami wabanga wabika jintu jimwi jinini ibuyo amoyo wangu ikuleta kumbungano alimi ndajiyeya ikuti jari jindi chakujijita alimi eno eji jindi nenda siga alimi mpao kakutakwe ikuziba ikuti inga waba ikuno nsondo ino ndagambirizya ikuti ndijisi imurumbe wambungano alimi ndiyanda ku ikuti na leza wayanda leta murumbe oyu nsondo ichirira alimi kuyoba chindijira mfu logo chikukwene abobo antera taunoli namana kakutanaba 12:30 1 o'clock ndiza ikutina kujindi ejo wali amoyo wangu ikwajindi jira mfu alimi ndiyeya kuti ndijisikambo ikakuyinguzi kubuleya ikuti kambo nzi chendatali ikunyanyara ikuya mumulimo ndakambauka munzira iyacho yonse pere ndili masimpe tajinazwitirira kuyoka botu oko kwajeherede kuba abobo ndiyeya kuti mwami na wayanda nsondo ichirira ndiyandabuyo kuliba akupambabuyo ikambo akambo nzi alimwi akumuzirya zya rugwaro ejo jiri mukujitika mwabona kambo nzibuyo mbojibete jonse kambo antela ndiyo inka akumasi amutara ya rwizi na kubusena bumwi ndiyona ibuyo ndiri mukulindira eno ikubona na ninzira nzi ndiyanyo ndiyitira ikuinka mamanino kutandira masiku otatwe akayinda na masiku obiro ndatumini twefoni nikwatibe akati kamasiku elyo wakali iwakukombera mukaitu umwi oyo wakali mujipadera alimi bakandiumina alimi gamba gomba alimi ndaruba isina elyo ndio bakandipa elyo gamba wakali mulongwe kuli muka James Bell mujizi wesu wa awa kumbungano mujizi mukaradi muka intu mubotu ushomeka roko ndashoma izina lyakali shepherd lyakapegwa kuli ndime abobo ndakazwa mupuro akufuka mansi alimi ndakaambira muka intu wangu ifoni kayirira kamusinsimuna elyo ndakaamba twerede kukombera muka shepherd imujizi oyo watuma oyo mulongwe kumuka James Bell ero mpao awo ikutandira 10 na 11 o'clock uzu wabuchirira ndakatambaru wairo arubo wakali Billy eri wakamba tiibakali bamuka shepherd kamba bakali ba muka Bell iwapo ikutari mulongwe wabamuka Bell bakali bamuka Bell alimi bakali mujipatera bakachimhwite iroko eryo mukupindira ikuya kujipatera pere wakali fite imwami wakaita bamuka Bell kumunzi muka Bell wakali sikuswangana ushomeka andiswe kuno kumbungano kwa miaka mulimu wakwe James and May kabereka anto omwe abatata bangu miaka minji yainda ikuya kuenderesya twakali kuenderesya masena ankwalere ya mukati kuzwa ku Pennsylvania mukati muli zya Colgate awa miaka minji yainda ndiyeyera kuti miaka ili makumi otatwe yainda na kuinda elyo tula muyanda mujizi Bell wakali mutu mubotu maningi elyo ndankwa ikuti wakajisi ikuwanwa kupati bajimo yajikariro ja mururwe alimi ba musirisi wakwe oyo wakazi iburwazi kabotu chobeni tanakali mudoropo kujindi elyo musirisi mupya wakabora ikumulanga elyo wakakurwaizya ikupandulwa kwajibukira mbuta elyo kwina nakapona ikuzwa kuli nkuko elyo wakali ndiyeya ikuti zyakwe nzira mbondiyeyera nkuti musirisi wakwe walionse inga nataka zimizya ikupandulwa kambo wakali amubiri mulemu mufafi alimwi jikariro ijakwe jamurure jagari jibi alimi wakajisima kwe ndashoma na jintu jimwi mulinchijo alimi mwami wakali siruse wakali jisikurwanwa oko ikale elyo mwami wakali ibambide ezyo zindi zinji ere jajitika ibuyo kuba bobo ikuti na twajeta mukuyerega kuzwite inga twamba eji leza wakatola imujizi Bell alimi eyo njenzira mujakerede ikubwezwa nyo mwabona. Elio agwaro mbuka katazibwa kajireta gonse kuli ndime ikuti ndakali ikuye yakuteti wakali muga imuga shepadi tinda kamuzi muga shepadi imuli ndundiza uli anu useni kuno alimu inga ndamuzi wakuti na ndamulanga abushu kwakwe pere wakambwa kuti wakali muga shepadi alimu na chakajitwa jonse mbuli obo ikutegwa ikuti na ja ikuti na ndali ikuzi kuti wakali muga beo ikuti wakali mujimo mubiri oyo ingantera nindakaunka ikuya elio nindakali kumukomberezesya ndionya ikuyo alimi mpawo mwabona ikuti leza takali ikuyanda indiswe kuchita ejo ambweni abobo tulizi kuti zinthu ezi zyonse zilapereka anthu omwe ububotu kuli babo ibayandaleza elio ndi masimpe kuti muchizipewe wakali kumuyanda mwami wesu wakali mukayinthu mubotu lino ngu umwi wesu mukati muno tatujise minyinza ya mibala iliyonse imukwashiwaleza taubambi minyinza ya mibala na tulasalala kusalaluka kusiya nanka yero tatuke makani uthupa kufumbwa mbochipete tuli iba wesu abachizi muli Kristo alimi abobo tu tulamuyanda alimu yutiyo muzimba ichikombero obo mbondiyo izimba ambochizi beo alo ma ameni makomwe maphati chopeni kusule kuya mukhona alimi kandi muthola kuthala kuya kumunzi wakati kunga ulamba ula kujatikizia mwami Jesu. Ele kuti na ndajungwiche kabotu, tinda ka jizi kusigira, ibuyo gaindika shonto, gainda, pere ndiye ya kuti ndikirwe, ili ya kwe lierete, kujitikira ibuno, konya, mumbungano. Obo, bukabiri, wani okroko, alimu ndiye ya ikuti ebo, andime tulerete, ikwe enderezia, jamulau. Mumusu angano o wadirwe. Pere mumbungabuyo ikuti tuligompeme irogo kambo, gao mwe utago kuseni guno, mungu pa ibulemu, iwa mujisi wesu, beo. Atu imebu yo kumatende esu, waga indika chonto, mbuli mbotu kotamika mitu esu.
God of life,
leza wabu umi, oyo, upa, akunyanzia ibu umi, mbuli jobo wakale, mbwagamba, imwami urapa, alimi imwami, ulanyanga, dirumba isikwe zina, liya mwami.
Some years ago you sent Sister
Yemwe myaga yainda wakatuma mujisi beo angatigesu ikuti abe sijisima antomwe andiswe wajisijipati jareza harimi twakurumba induwe kambo kabunani kebo onse obo mbwaga bete kumbere Yesu obo kwaro mbwagali ikuyanda ikuimba akupha kumboni ari mwakali kunga wasulwaroko amuya mane wakali kungonzya ikukwira akuongorora ari mitanakali usa ibweme kumakani mabotu a Jesu Kristo kambo kuli ngwe zyakali inguzu zyaleza kulufutuko ukubona ikuti nyaka yakwe yagora ero chindi chilapora tonse notwerede ikuingura alimu yebo wamuthola ikuzwa akatikesu useni kuno ikuti abe mubusyo ibwako kambo, jiri nchobeni ejo, jindi twazwa anu, tuli mubusi ubukareza. Oleza, twakulumba yebo kuliko onse, twakomba ikuti uyolongezia murumi wakwe, murongwe wangu James, mwana wakwe murombe, bana wakwe basimbi, bonse, abo, tuyela kuti murombe wakwe, ulimu kuhuluka kuzwa ujeleman, ikuzwa mubusena iwampi, yabasiru mamba, ikubora kumunzi, uzoto ndezi ya kulemega kwa mamanino mwakonzia anyika ulibanyina wakafwa obo moyo wakwe mwarumi oyo mukubushi mukwerede kuti ulatongera kuseni kuno ndamukombera mwami leza mulongezye longezya jimi arimi obo mbwali mukwasye kuti azwidilile kuya amaora akuminwa ikujana zyakukwasya mukwasi wakwe ndalomba kuti mukwasi mupati utandanisigwi pere jirengwa jamukwashi jitakanyonganisigwi munyika eyo kuruba zurumbi akube kuti sebo mwami eno twandise zirwamyo mumungwara mulamfu muyumu waruboro kuja tisaroko anini akuzwa kuya munkhondo eno kuyorwana omwe ubulide ibwinda mbuli mbutoka jisi nsondo yainda ndakomba kuti uyo tubamba akutiyumya akutugwasya mbuli mbotusumanana alimwi ibusuba bomwi akube kuti tonse tukabungane anthu omwe alubo kuluba zurumbi kambo twachilomba muzina lya Jesu amen.
Now may the soul of our departed sister rest in peace.
Lino akube kuti buntu kwa mujizi wesu wakafwa buliyogeje muri umuno.
I would
ndiyanda ikwamba kuti tiwe iliyagwe liyagwe lierede kukamba ukirwa ikuno munsondo nabwa biri ari mu inga twa kufumbwa muntu ulitambitwe ikubora oyo uyanda kubora ndiyera kuti mukwesu neveo ano uli chisinzira dziabubambe alimi wali zijisi lino sunu ndiyo buyo mwabona tatuwe ibanjirogo ikutina inga kulijuno abusena bumwi chinga chaleterwa muga amujizi srota kusule kuya dakata mburaru wa ilo wago mujizi srota erio twakaunka kuyo kuyogombera wago umbi mujizi srota mujizi jin srota uli ayeyo ntutumanzi yabasurwe burwazi wabasigare ulaji mo nchobeni jaburwazi jibi janchijo nchobeni pere tulimukushoma ileza kuti uyoba kabotu. Lino tuyanda kubara rukwaro rumwi, harimi ndianda ibuyo, iwi isi ya kuseni kuno, ikutola iji ndi jipati ya kutabinda, kambo ibu zwa, jindi, ninda gazwa kubusena ibumbi, Arizona, gameneno kangu, gari kabotu anini. Erio eno, nsondo ichirira, mutagarubi, harimi ndiea kuti piri, watumina gare ibunji, umasena, ibu hibia. Harimi kuyoba kuswanga na kuna mfuroko kukugwene tulashoma abobo amgabo oreja kufambana mburi mbomu konzia tuyanda iyo tariga kuhonya ikutandira 9:30 na ndamba 10 okroko harimi ndiza ayei ikutandira 1 ndiza na 12:30 1 okroko jintu jimui mburi ejo maura otatwe na one na gwinda ndianda ikuyogweza akuweza buyo magwaro. Amukalete mapenso anu, amapepa, akujibamba buyo, na kulimubuzio uli onse, amubuzie, munga ubuzie, nyebo mwabona, alimindiza inga, tuwa agu pandurura, kujita ejo nchotu konsia, igu kwasia. Lino atubare magwaro amwi rutanzi eno, ndijisima sena otakwe mubaibere, ayo ngendi anda igubara. Arimi kutanzi wangao ikutina inga mwanda ikululemba apepa arimi kutina mujisi penso ndianda kwa amba kuseni kuno uzibalo ziku kwene ezio zenga makwaro angu kwene mwini ayo ndendi anda iwa amba iwo ikutanzi kuyoba mutanzi Petro 5:8-10 Ibaifeso 6:10-17 Daniele 12:1-14 Dino mukubara kugwezaji ndi jipati takutabinda eri bantu kutegwa barikede abobo ibachonto mbaji ngwi kusure akurubazu pero tiyo sorega ikumanisya kakufambana mburi mbojikonzeka akumuleka kuunka pao tiyo kombera ibajiswa jisi muli ndumunini ukede awa kuseni kuno oyo ujisi dwerogo ndiyera kuti wakari jisi dwerogo jiro erio nda ndayanda ngwe ibu yokuti aswirire kuseni kuno irutanzi gandi tana mukombera harimi ndiri zizimo zya muli ndu munini eyo uli jisi dwerogo pe tuli jisi tata wesu wakujuru mupati rogo oyo wakuzunda marwazi onse chakuinda eyo ndi jisi kashonto ndarombe de muka utu kutinga wajibara pere wa wali utanyenyede ashonto kujita bobo imbari ya bulembo au dokotera wazi ya marwazi abusirige mbaga kambwa nchoveni chindi wakari siku jana ibu tongo akuponese kwa buleza abwaro tanagari kunga waregera kufunga mtu iwa ambaura kujatilizi ya mkugo muofesi ili agwe na nasi wagwe awaro abobo jaga jitiga iku wakuti jisi murwazi oyo wakari wajimo jaburwazi iwa kurenge ikurenge pati tanagari iku yanda kujita nijiba yomwe ja kujita anchijo kuya abobo wakamutumina kukabadera igambi tibagari iku yanda kujita nojiba yomwe kuja tigizia chijo iku ya abobo baga mujosia abobo ba oo yagari arugoro alimu yagari jimo jibirogo alimu ruganda roonse wakari kwa alimu kurenge yaga inka ansi murugoro mumabambo ngera kuti murangwisa ejo nchenda amba bari jisi mwensuma dokotera wesu munini uzwa kunowe ukede andiswe kuseni kuno eri wakabweza za kuberesha izyakwe zonse gazi bambitwe kambo wakamba kuteti wakalizi ikuti kuti wakali kuyanda nguwe ikuti amu pandule akugwisa rugoro ali mwakali mulimo wakuzwa ibulo wa maningi eyo elyo wakabweza zibereso zyakwe zyonse zyazilonda zinthu zyonse inasi wakabamba imulindu akumweta mukanda kakuphandula ali mphawo wakachoka iliyoleta zibereso walo ezyo zyakelede kuberesekwa adokotera imukwasi wakwe ikuthegwa bagwisye rukoro alimi abobo bakalijisi zisansamuzyo azinthu ngazilede atala ili akwe alimwi abobo bakathalika jindi na akathalika ikucinchachimo mulimi wakwe wakaluyanda ikuziwa kuti na inga wakhala mukati kumamanino akanda akukomba wakali mukamba usi wapusalali elyo wakakhala kumbali arubasu lwa mitandabiro ya kuburo alimwi akukomba mubwini dokotera atananga kutilide ikapothu uloko achecho niyo mulizi walo kali mukati muya pele kufumbwa ikuti tananga ali kukonzya ikulanga elyo inga nyikataka mujisa ba ndayeya kuti yakali ikapothu nataka nataka wizuka apoopo kucindi kakhede kakomba mphawo kwakapoola chakazwera mukanda ilo dokotera wakanyona ikuti aunkhe awalo achiperesyo chakwe ikuthalika ikugwisya rukoro wakagwisya zipereso zyazilonda chimwi achimwi chiikwakaliko ayalo mbatha a rukoro kakuthakwe ayalo mbatha wakamba sena senachi senachilenda elyo wakathalika elyo nasi wakapha bumboni kwakwe wonse ilwapo takazwa akubaba na pentekosto ibazwide amuya osalala vaperekera imwami kakuthakwe ayalo mbatha idokotera Holbrook wakapha bumboni ikwakwe kamba kaindi kanini kakuthana pakuya pawo kwakali ii mwanakazi wakalede awo alimi nasi akhulenge phati mchopeni yakafutumuka ponse a rukuro ilwakwe alimi kaindi kanini nikwakamana ti kwakaliko akwaro imbatha awo pochake nzekwa oyongu umwi wa madokotera mapothu waziyama akwazi apusilike kuno mu America wakaamba kuti wakalamwa mphawo mchopeni alimu walo nekupa wakali tayikona mumbungano mwabona mwabona ibanthu baye yabuyo kuti imbungano ngucinthu chimwi nkonka buyo alimu ngo o yebo unka ikuya uyoiya ikupa mupothu na chinthu chimwi mbuli echo echo tajiri nchicho mwenzuma pepe lezanguleza ngomuphati buyo sunu mbuli mbwakapete yonse mbwakapete alimwi mbwa yoopa lyonse nguwenya alimi ngu thula muyanda buyo lino tuyanda kupala lino kuswa umuthanzi petro yipati 5 ikamphango 8 10 mukuthalisya amuli vathamike kucenjera kambo sinkhondo nyakwe diabolosi isiumbwa wakuthambo ulendenda kuonse ikuyabuyandaula ngwathilume walo mumukasye chakuyuma mu rushomo mukuziva kuti mapenzi ngaonya alachithwa muli pakunyima panu avo vali munyika peleleza wa lujalo lonse iwakafita ubulemu ibakwe iputhamani ikuinda muli jesu khristu nikwakamana ikuti nyepo mwakaphenga kwakaindi kanini amupambe kulondokete kuyakwa kuyumya akummombopeka owoleza alumba isigwe lino mu bhuku lya paefeso tiyanda kuhununa awa ku bhuku ya paefeso ichipati 6 alimwi ndiyanda kupala ikamphango ika 10 kusika ku 17 ndachilemba ambali
Finally, my brethren, be strong in the Lord.
Kumarejero pakwesu pangu amuyume mumwami amunguzu zyakwe imphati.
Put on the whole armor of God.
Amusame zikwanyo zyonse zyaleza ikuti mukonze kuima ikukwana mameneno a diabolosi.
For we wrestle not against flesh and
blood. Kambo taturwi abantu balya mayira. Pere turwa amarero turwa basinguzu turwa benderezi bamumudima wanyika nyika turwa ibubi bwakumuya mumyenya yakujuru khikako amulibwezere ilwanu zilwanu zyonse zyaleza ikuti mukonze kuima mupuzuba ibubi elyo mwamana ikuchitha zyonse ikuima apopo mwime kamulyangide kuzikungu izyanu aluthambo lwabwini kamusamide kujamba zikwapirizyo chapululami Elio zitutua zianu zibambwe kukusamigwa amagani mabotu aru umunu.
Above all things, the shield of faith wherewith ye shall be
winda zitu zionse intobo ya rushomo angionya njimu yongo nzia ikuzimia mihwi yonse ipya ifuswa umubi. Elio amugweze ingoa ni yarufutuko acheba ya muya ili ndichwi lyareza.
Now,
lino kuya mubuku lya Daniele ndiyanda ikubara amwi ambi. Lino Daniel yipati 12 ndiyanda ikutarigira A1 akubara jibera jila mfurogo ijikubwene ja eji tumpango tulikumi atone. Ere kujindi ejo migare uyobuga imwami mupati oyo uyimini na ibana baba ntubago kabera uyebo jindi jama penzi aya atana ugenwe iguswa nikwa kaba jisi agwaro kujindi ejo chijonya eryo kujindi ejo ibantu bago bayo hunwa ibantu bonse bayo janwa kabere mbeke mubuku. Eri obunji kwa kabo ibaona mukurongo gwansi bayobuga alimi bamwi ubu mibuteri bamwi gunsoni azya jisesemyo ibuteri. Eri abasongo bayo mugamburi ikubega bega bamulengarenga alimi abo bapirusia ibanji ibuzwa pirusia iguzwa uya ubururami buli nyanyezi waryonse aryonse. Pere yebo o Daniele kojara i kojara Bogo mane kujindi jama manino ibanje bayo tuntulira aruzibo riyonge sisikwa. Eri nde Daniel ndagaranga eri ndagabona mpao bagai hwi bamwi bobiro umwi kurubazu oro wankomwe ya muronga arimi umwi a lubazu oro wankomwe ya muronga. Eri umwi wagamba umuntu wagasamide masani oyo wagari atara ya manzi amuronga basyara jindi jiributi buti kigabe mamanino asezi zyagari zigambyo. Eri ndagangwa umuntu wagasamide imasani oyo wagari atara ya muronga jindi nagasumpura janza iryagwe iryarulyo ajanza iryagwe yarumwesi kujuru akugonka kuri oyo upona lyonse iguti uyoba jindi jindi ajisera harimu jindi na somana umwaisya inguzu yabantu basarara ezintu ziomana. Ndashoma ndiraima mponya awa ndianda kubweza ijibaro ikuti na inga chaitwa ikuti jibaro ikuzwa awo kuzwa kuli ejo ikuba kumaninisya ogu gwa inkondo mpati maningi yakarwanwa lyonse ejo nchejijo chendianda ikuberesya kujibaro. Lino o bunda jana eji ikuba jibaro jakuseni kuno twakazwa kujoka buyo kamu yabashomesi kuno kumbungano alimi irwangu ndakali kusena mu Arizona. Ero twakazwa chanchobeni ikuba amuswangano ku Phoenix antomwe amukwesu sherit kujikombero chakwe. Pere jindi nindakajana ikuti imukwesu wakali mutauni gajisi miswangano mutente pao ndakali nkwa kuwayawaya ashonto kujatilizya ikuba amuswangano ndakaya kuti ndiza inga ndaba awo isikati munsondo ikutegwa takwe naba umwi unga wanyunganisikwa mumambungano abo. Pere kajana ikuti wakajisi miswangano isikati munsondo amwaro eryo ndakali ndibirika ashonto kujatikizya ikuba akuswangana. Eryo kokuti swebo toba kwesu mubusena wakuzumana na mubuzuba mburi mbotwakali ikubusena kuyovima twakayinka mudoropo mponya akulibambira. Eryo twakaunka kumiswangano ya mukwesu Allen ndi mukwesu A.A. Allen wakajisi miswangano apopo twakayinka kumiswangano alimi mukwesu Allen wakakambauko nkambauko yanguzu twakajisi chindi chindi chibotu ikuswirira kumukwesu Allen kuhwa vayimbi azimwi zimbi obo mbo bakayimba akuongororwa alimi bakajisi ikuswangana kupati. Pao twakabona chindi chonse mumugwagwa ijanza ya mwami ufumbwa nkutwa ka inka imwami Jesu wakali kunga waswangana andiswe alime kuli chinthu chimwi kujatikizia ikuba kubusena olike busena munkanda kuli chinthu chimwi kujatikizia nchicho ikuti na wasola kuba olike nzira eyo kuli chinthu chimwi ejo chikukwera ejo ji ndayeyera kekambo kamwi chendiyandira masena ayo amwi ali kulale yebo urazwa kunguzu jamukwani kunjiroko mbuli mboti jisi eno ijabulosi mubwini kanyonganyi jitakuti wakonzya ikuba a chimwi chinthu jakuberekeramo cha jisi nyebo mulayeya ba jabulosi ayo akatandirwa ikuswa kuli lijiona akali jisi balayanda ikuchita nzira yakunyonganya iroko abobo zakali ikuyanda ikunjira munguluke abobo ba jabulosi alerete ikuba chinthu chimwi mwakuberekera munthu umwi wakuberekeramo eyo eyo ndiyo nzira leza ndachita awalo ulerete ikujana indiswe uli mukulangira ali ndiswe kubereka ikuyinda muli ndiswe ilyo panji pakabora muchindi ninthu akali murwendo ilwakuwira aziroto alimi imwami Jesu takwe nakakakirwa pere wakapha buphanduzi jakululama akuba buyo obo mbubonya buyo nzira eyo eyo mphawo wakali kapothu kuli ndiswe ikutusololera kuba nyama pamusokwe akutwambira awo popakapete alimi nyepo mulizi ikuba buyo abusena mbuli obo ngobubothu buyo ikukhala konse imasiku munsi a muliro wachilabha ikutanthamuka kuzwa ku banthu bonse kwa mamayire amamayire amamayire akulangirira iku mwathula mwathula ikwa muliro wachilabha kuzungulika mombe wa muparo uzwitemakwe alimwi o chakali chibothu maningi umwe mukweso awa oyo wakali kujisi penzi amwanakazi wakwe oyo wakajisi nyaka yainda wakanusya imutwe wakwe mumuswangano ogo undakali kujisi kuswangana ero ndakaba lomba ikuti kazumanane kukothamika mithwe yako ikajisi muya imubi oyo wakatali ikuzwa mu mwanakazi achipumbiri alimi imwanakazi ikatapede kuya ubulemu wakanusya muthwe wakwe mu njira ili yonse ero muya wakaswa mu mwanakazi achipumbiri ero gainka kuli nguwe alimwi oku nkutandira imyaka ili kumi ayone alimwi imwanakazi wakali muchimo cha ntenda chakuti akwaro ziyakuyeya ikusikira uchitapuyo izinthu ezyo ziyalo zitali kapothu upamukozi ano kasiya mulumi wakwe wini kainka akuyo kukathwa mwarumi umbi umwi wakali kuphona amwarumi wakwe gathamina kuti tayakazi ikuti wakachichita elyo abobo bakasola kumulangalanga kambo kacheji ino nchinzi mbomwita ejo jindiyepo amunizia ti ma kufumbwa zina elyo mbolipede ndiyera kuti ejo jilupeme dokotera pere chichakali ejo wakali muya alimi walo alimi mulindu wakali mulongwe wangu mubothu pere kuzwa masiku ayo kuyabuya wakandisula achali mubwini inga mwabona ikuti kambonzi chakali obo pere mphawochi ndi mwalumi wakwe nakasika elyo twakafugama mukanda ikuti tukombe paomuya usalala wakaseruka ansi ejo chakali nchicho pawo wakaliponya kumulumi wakwe masiku ayo muchiroto wakajoka chiroto kali kuyeya ikuti nchakudana ikubowola kudana ikuti wakali kuyingurwa kukonya kwakuphonesekwa kwa mwanakazi wakwe inzira eyo muya usalala mbuwakapereka kuyabuya kunselero mu Tucson amukwe Snowman abalo alimi awo mwami wakatalika kupereka alupo azinthu zyanguzu ziphati akuyipununa izinthu masiku amwi ejo chandikwera kukumaninizya oku awa ndakali mhwi amukwesu Sotman elyo twakali chakali kuthandira 10 okroko ndi masiku alimi ndakali kulanga mudzulu umulengalenga elyo ikulimhwa ikuphati ikwapulemu kuyosha wakandihumbirira eyo ndakamba amulangepuyo yonse elyo bunga phati ndiya zinthu zinji zyakudzulu ero ndakamba zinthu zyonse ziri mulumhwano chakumaninina elyo mukesu uts wakamba kulanga atunyenyezi topiro tunini tatuswenene munsi loko ikuti ja achipamba ikuponeka mbuli mumuni ndakamba pere yebo ulisi mukwesi wotu kuyenderana asayansi munkamo ya nyenyezi ziri ziroba zimwe kesya nkamo nini ya nyenyezi ziri jiroba zimwe kesya nkamo mpati ya nyenyezi ziri jiroba zimwe kesya ezo nyenyezi tazibonekile ikuya mainchi akasire obiro kutantana ziri kulalero kokuzwa kuli imwi aimwi ikuinda mbotutantamukide ikuzwa kuli nzizyo arimwi ikuti na ziyatari yakuyenda ikubora kunyika eyi inga jathola ikuziuru zyamamayire muora inga jathola myanda amyanda ya myaka kuli nzizyo ikuti zisike ikunyika arimwi ndakamba mubereki bonse buphati obu awa arimwi nekuba balatwambira kuti balalanga ikuinda mumagirazi inga babona myaka ili mamiliyoni ali mwanda amakumi obiro yachindi chamumuni ikuleloko mukati muya elyo kuchiri myezi anyenyezi arimwi arimwi nekuba leza wakaphanga chimwi achimwi taziyo arimwi ulakhala akati kanziziyo ndakamba kumwi kupusena mukati muya ndakalambide kuli ndime chindi chimwi mubuyake ibwa sayansi mubalangirira zyakujuru zodiaki kutalika anakalindu kuzabuza ikuinda mubukhalo bwakhulenge arimwi kuyabuya ansi kusikira chamamanino wakali siumbwa lewo siumbwa ikubola kutanzi kwa khristo ikuinda muli nakalindu ikubola kwapiri kuinda muli siumbwa wamuko wa juda arimwi ndakamba ndasoleka nthamo mphati yangu ikubona zodiaki eyo elyo tandikonzi kuyibona pere nekuba khoili kuya apo vakayisikwa valizi nkhwili kuya jobo wakiyibona kanthu vakali kunga valalangalanga ali njo yakali baibele kupuzwa pomwi pere mubunji obo bonse buphati bwa mamiliyoni amabiliyoni a myaka ya mumuni leza kuli khete akati kakonse kwa nchicho alimi ulalanga ansi paulo wakali muya bama bangu mukali muya busena pomwi gabalanga ansi elyo ndakayeya ya ntchitirano ya zinthu zinji zyakujuru takwe chimwi chaziyo chizwite mu busena chimwi achimwi chilapamba chindi chacho chakulondoka imphi yaleza muphati ndakayeya zyapasirumamba apo chakuti na imwezi oyo wakachitika ikuzwa mu ntchitirano inyika yonse inga yahumbwa ilipo amanzi mumaminiti biyo mashontho inyika inga yapapuyo mbuli mbokwakapete chiyendereza nakayanda kuyiperesya ikuthekwa apikhe indiswe anu ali njiyo yakanyina chiyimo arimwi yakali philingene arimwi mudima amanzi akali athala abusasa ikwanyika arimwi kuti na mwezi oyo wasola ikusinzuka inga wachita chinthu chichona alupo chindi mwezi wayambana anini kuzwa kulale kunyika ipukunkhe bwa manzi murwizi kulapora jindi wabhira ikuthoperapuyo unkhe bwa manzi murwizi ngumphi mphati yaleza arimwi chindi ndakayeya kuchatikiza iyi ikuti mukupa mphi yaleza mphati kuya lino kwakaunkha kuyolala alimphawo ndakatalika ikuyeya ikuti wina chimwi chazezyo chizwa mu busena bwacho zyonse zilakhala mu busena arimwi kuti na kuli kuyenda kufumbwa busena ikwaziyo ngukambo ikapukanze elyo jiyo chintcha inyika eyi tulabona byo kuchitika kwacho eno ikuswa kuli zimwi zyazyo kaziyenda mu masena azyo ambi jilaletha ikuchintcha kuyandika jilachintcha zinthu zyonse elyo ndakayeya mphawo ikuti elyo ibunga phati ya zinthu zinji zyakujuru mbuli obo ilelete ikupamba ikusena kwalyo ikupamba zinthu zyonse mu ntchitirano ino kujatiliza mpilingano ya nkhamu ya zinthu zinji zyanyika buti chindi chimwi chazwa mu ntchitirano obo mbochisowera zinthu kumaninina mukukorongana imapambe onse aleza anyongana chindi chizo chomwe chazwa mu ntchitirano tulere ndekusoleka changuzu kuzumanana ikupamba ntchitirano ya muya elyo ingandati kulileza kuseni kuno ikutinga twaleta eji kukuswangana kwakuponesekwa kwa nchopeni ikuti inga twapamba ichilera eji inkamu ikuti twabungana kunsi achiru likuseni kuno mulungwano lubotu ikuti muya usalala inga kuyovika zizo zyonse zyamubiri ziri ano kuseni kuno mulungwano bobu mane inga kuyova kuponesedwa ikuchitika ikulithe ikwabunthu amubiri ikuti na twajata masena esu ino mbulimbunda amba kumatalikiro oyu mulindo wakachise kulenge oyo dokotera Hobrot labweza ngwakali kuyogwisa ino ileza oyo wakachitcha jongo ikuzwera ikubohora mukabhadhera ako akunonkora kulenge elyo kakuthakwe akwaro ikusiyambata sata muzikutileza nguwenya uli ano
and the only thing that he is waiting for is for his
ari muzinthu uyo chari mukulindira ngumphi yakwe ikubweza ibusena bwayo mbuli nyenyezi weza busena dino sena mulisi twakali jisi rumamba arumamba ampuo ya rumamba harimi kuti nanyika gaimvi tiyoka arumamba irunji irumbi pere sena mulaibaruka ikuti kulikuyo inguzu zyobiro nchopeni mubulenge bonse kukuimpana iwesu konse akati jesu akuimpana akati gaumwi aumwi azintu zyonse zyonse ziya buyo munguzu zyobire kulibyo inguzu zyobire arimwi kulibyo mami obire inguzu zyobiro amami obire zyonse zimbi zinthu zinini zita sinizizye ziliswangene anthu omwe na aimwi ya nguzu ezyo arimwi inguzu ezyo ninguzu izyaleza anguzo zya satani ejo nche rumamba ronse pilingano zyonse zinthu zyonse ezyo zibora abusena tirendeleze kwa na anguzo zyaleza na nguzo zya satani kambo ezyo nzenguzo buyo zyobiro ziliko ini ezyo ninguzo zyabumi inguzo zyarufu lino ezyo nzenguzo zyobiro buyo ejo satani ukonzya buyo inguzo zyakwe ulejesi ninguzo zyaleza zyakasandurwa taziri nguzu zyaka simpe ngurusandro wa nguzu zyaleza zinthu zyonse ezyo satani zyachisi irufungu bumi buyo kwakasandurwa ibubechi ngubwini ibuyo kwakatambwa kapotu mwabona mamambe ngu mujito wataberesegwa ibwerede mujito ururene wataberesegwa bwerede mwabona zinthu zyonse satani zyachisi zinthu zimwi ezyo zyakasandurwa pere ninguzu
and we are today sitting here and one of
Elio tuli sunu ukede awa alimwi inguzo imwi na imbi iyo tuendelezya abobo atutande umwi mubi atubweze busena ibwe sumbuli inyenyezi zyamu majuru mbuli baibele mbuli kanana inyenyezi kiendenda ibuyo ikuya mubhuku lya Juda kasi chovora ibweme bwabo ibweni Elio tatu yandi ikuba inyenyezi tiendenda nda yeyela eji ikuti na jirirureme nda yeyela ikuti na ejo jirirureme nda yeyela kuti na jiyojitika nda yeyela mbojinga jajitika mutatu ntuliri amukare mburi inyenyezi ezyo zyakujuru mburi sirumamba wakasimpe uli abulizi ikwakwe kwamulimo amwime awo kamushoma bumi arufu lino impi jindi mpi janchopeni jisi jalibambira ikuya kurwana jisi jindi jirede kukhala ansi rutanzi akuyeya ejo jiruleme achirupide ejo na bayokonzya ikunkha ikuyorwana ijisi yichirira naphe jesu wakayisya ejo ejo ikuti na bantu bakonzya ikuchita ejo ikuti na zisi zyakonzya ikukhala ansi akuyima akuyeya zinthu ezyo mabasu onse inga nuthano jisi rumamba irumbi ino tujana kuti ikuti na munthu tachiti ejo ikuti na vendelezi vamphi ya jisi taba khali ansi irutanzi akuyeya akubona ikuti valiruleme azivachitcha amakanze abo ikuti alirureme alimi ikuti vali jisi ikukonzya ikuyerede anguzu ikuzunda mphi ichirira pawo vali masimpe ikuswekerwa awo mphepawo muendelezi mupati pastor pakaphanga purubizi bubyabi mwendezi mupati kasta mbuli mboniyera gaji si marayire kuzokumfurumende akutaunka munyika ya Sussex kambo jakari chindi japo chabukombi jakari chindi chakukomba jakari ikujisi popwe pere kasta wakakorwa elyo wakayeya ikuti inga wachichitavyo munzira iliyonse inga na ganyansya na gali malayirire na kutali malayirire alimpawo jamukasimpe bakadhubura balumi bamwi bakanyina ikambo bakabadhubura ndiye yakuti bakauma bamwi babo bakali bakukusi ibayiya mukuwira mukusena babayandaura zyakulya zyakusanisya ibanthu ibabo babo kuchindi ni bakali mukukomba alimkasta mukunyansya wakababona akuya kuti bakali byandaura lupasu iwapo elyo abobo bakadhubura bakupusi abo ibakali ikwiya mukuwira alimi bakupusi abo bakali kwiya mukuwira bakachija bakachoka ino bakachitanzi bakali bambira azyakukwanya elyo mphawo bakabora elyo ayo akali magorero amuyenderezi mupati kasta kambo tanaka kala ansi akuye yarutanzi
He had no business there.
Wakanyina mulimo kuya. Tanaka chisinguso ikubako kuya. Wakatikizya pama India ikuswa kunkhomwe yakujwe. Kubusena kuonse mane dokumbo. Munzira ili yonse.
And they had a treaty. But he broke the treaty.
Ari mbaka chisi chisumirano. Pere wakajaya chisumirano. Ari mjindi naka jaya chisumirano. Pao wakaswekerwa nkhondo.
And so
Eryo mbombobo impi irutanzi mukulibambira kunkhondo irutanzi kulere deikuba inkamu ikechedwe ibasirumamba bamwi balere dekusamikwa zyakurwanya balere dekuyisikwa zyakurwana
And I believe that the greatest battle that was ever fought
Eryo ndashoma kuti inkhondo mpati maningi eyo yakarwana lyonse Ili bambi dekunjira mumulimo.
I believe that God
Ndashoma kutileza wakali kuketa basirumamba ibakwe. Ndashoma wali kubamba usamika. Kubayisya arimi bua lya nkondo eno lyabambwa. Kuli bambira kutalika. Inkondo mpati intanzi. Eyo yakarwana lyonse yakatalikira kuchuru. Mikali abanjero bakwe. Nibakarwana Rusifa abanjero bakwe. Yakatalika rutanzi. Inkondo ntanzi yakali ikuchuru. Abobo jibiti yakatalikira anyika. Yakatalikira kuchuru. Eyo mpawo yakasoirwa ansi ikuzwa kuchuru. Kutangwa ikuzwa kuchuru. Kuya kunyika. Eryo kawida abantu nsi pao nkondo ikuzwa kuba angelo yakaba nkondo yabantu eryo satani wakabola kunyonyona bulenge bwaleza eryo leza nchakalenga ikuba jagwe wakarede satani ikubola ikunyonyona eji ayo ngakali makanze akwe akali akuchinyonyona pao nkondo yakatalika ano anyika akutalika mulindiswe alimwi Yari kurutira ikuswa kuchindi echo. Lino kufungwa nkondo gitana ikonzeka kubikwa mukulibambira kurwa. Rutanzi balere de kusala ibwa yakuswanganina. Nabusena awo nkondo poyere de ikulwaninwa. Ibusena buketedwe. Mulumamba rutanzi rwanyika rwakabikwa anyika itazuluri kuruba zurumwi amasena awo. Koba kakwanina. Eryo kulere de ikuba ibusena ibuketedwe. Mbuliki ndi Israel ni yakainka kurumamba. Aba Filistiti. Wakari garundu kuruba zurumwi ako. Kwaka vungana harimi ogo. Konkuko ibusena Goliati. Kwaka yutugira akuita kumpi zya Israel. Oko ibusena Davida. Kwaka muswanganya mukuti jindi. Naka kosora igarunga ganini ogo. Kaku kuligira agati. Gaturundu tobiro wakabwezerera imabwe kurede kuba busena buketedwe alimi muri eji guri busena buzuminitwe anyika itazururi kurubazu rumwe eryo barangwana awa abusena obu takachitibiyo umwi wabwana abusena awa aumwi ansi awa aumwi wazuzira abusena awa kuri bwa lya nkondo awo kobaswanganina akusunka inguzu zyabo awo mpi imwi aimwi hoisunka ikukonzya ikwayo Ikuwa nampi imbi. Busena, wakuswanganina, busuminenwe. Lino muta, umwa, swegerwi eji. jindi e inkondo mpati ni agatariga anyiga. Bagalede kwa busena, wakusuanga nina ubusuminenwe. Kulede kwa busena, ibu ketetwe, ibu ankondo kuti itarigire, ankondo kuti irutire. Alimwi chakuti masena ankondo atarigira mumanu amuntu. Pao abusena ankondo po itarigira. Imanu amuntu agasarwa iguba ibusena igankondo ibusena koyagatarigira alimwi ago kegambo ilakuti imizezo irabambirwa iguswa igumanu imutwe rino tibaga itarigira iguswa ugabunga gamwi tibaga itarigira guswa kumagani amwi asya minchini imabua tanaga tarigira iguya. Abobo ago, igabungwe taka gonzi, gonzi igujita murimo wareza. Kambo imabua ankondo, abusena. Kwele de iguswangana, isinkondo, inyogwe. Ngumumanu. Yebo ere de, igubamba, igusara, iguago. Ulaguswangana. Yenda musimbe oyu munini awa, oyu ujisi duema ningi. Guwa masimbe guswirela, eno, guli eji. Jaku pagamana nchobeni. Iku sara kubambira mumanu. Imutwe. Pao abusena satani. Paga kuswangana. Agu sara poguvede. Kambo ikakutileza. Wagapanga mtu munzira eyo. Ino ndi jisi ikutina. Mwari igulanga abulembo igwangu awa. Iga mapu gengwa. Jaku komena. Ndagari gajisi. Iku tariji ndi jiramfu jainda. Kakaberese kwa. Abodi. Imuntusi upangi dembuli ibuyo nsege ya witi. Ngumbuto. Alimwi muntusi ngumbuto. Munzira ya bupange ulimbuto ya bauso abanyogo. Alimu bumi buzwa kuli bauso. Jibera jitete te jizwa kuli bama. Abobo ziobiro antomwe iji. Alimu a buloa. Zibora antomwe, harimi musero, yabura, muribumi, erio mugati muya, mulatariga, igugomena, igupanga, imwana. Ino kufunga mbuto irajigwa atara, ilianze, imugati ngujibera, jitete ete, harimi mugati, ya jibera, jitete ete, ngubusonga, iwabumi. Ei, eo njenzila, mbotu pangidwe, tuli mubiri, buntu, amuya, ijanze, imubiri, ijigwa, jamugati, ga ejo. Imanje zezia azimwi zimbi. Ngubuntu alimwi jamugati ibuntu. Ngumuya. Elyo muya ulenderezia kionse zimbi. Lino kutina muyo kala ansi ujindi mwainka kumunzi. Elyo awenga tubaro totate tunini. Muyo janakuti imubiri wanze urama gano sanwe. Ngu wabisia awo. Elyo ogo. Ngugubona gulabira. Ulingwa unungkizia. Ikungwa. Ayo ngema gano aenderezi ya mubiri wabuntunsi. Mugati ya mubiri ngobuntu. Eri obuntu obo ule enderezi kwa. Aguyeyera manje zizia. Uibaruga upanduzi. Aguli mwa waguyanda. Ezi onzezi ntu zi enderezi ya buntu.
But the spirit is only has one sense.
Pere imuya ujisibu yo gano yomwe. Imuya. Oh atuli jane. Imuya ula gano yomwe. Alimi gano elio ngu na lilari endelezia ngurushomo na gusumba uzia. Ejo mbombubo alimi gulinzira yomwe uyo gulijejo oyo murimo wagulisari raja kujita. Yebo inga wazumina igusumba uzia na yebo inga wasara rushomo na jimui mchoyanda igusuitirizia.
Satan began at the principal part.
Abobo Satan wakatarigira ajibe rajipati igujitia muya wa muntu igusumbauzia ijwi lyareza. Leza dali ajibe rajipati kubika ijwi lyagwe mumuya oyo. Chejowe ejo nchejijita. Igutina mbungano eyi ndiona eno yakwenzeka. Igubikwa antomwe, aguswanga nisiko antomwe, ajejo jaguti bantu bonse, babe mumoyo omwe, kakutagwe jimhure, jimwi jagusumba uze kufumga busena, inga, takugoba muntu, ugompeme agatikesu, muaminiti ambi, osanwe. Inga takugoba muntu, naba omwe, ano, gari uyanda, muya usalala, pere inga, unota mwide, igutina, mwagonzi abyo, igujita jintu ejo, jimwi, igubamba igabotu. Nino mpao abusena inkondo. Po itarigira. Mumonya mumanu. ako na ula zumina lino amuyeye tajiri Christian Science eno ikuberesa inguzu yamanu akumana mapenzi azya kunyama ejo tajichisi imanu anatambura ibumi ibulingu jwi iliareza alimwi awo lilare tabumi muyeye wako ibuyo taujijiti pere ijwi iliareza yaretwa munzira ya muyeyo uwago mwabona tauli muyeyo muri Christian Science mboi jibamba ikuwele changuzu ya manu agumana mapenzi azia kunyama pepe ejo tajiri chijo pere manu ago alaji tambula alaji jatirisisha ino manu ago aendeleze kwanzi muya wago ejo muya wago urajata ijwi iliareza ejo chejin tu jichisi ibumi muri chijo jirare tabumi mulinduwe. Omu besu chindi ejo. Jajitiga chindi bumi babora ansi munzira eyo. Mulinduwe ichiriareza lirayu bunurwa. Mulinduwe ikutinanyobo mwakarira mulindime. Eryo imajwi angu akarira mulindinye. Pao amulombe ejo chomuyanda eryo jiojitirwa ndinye. Pao ejo jijitansi kuswa agati gamoyo uri ngobuntu ikuswa awo kulaya kumbere ikusani na inzira zionse ikwenzi ya jongu turi mwi mugati awa akusumba uzia ibunji ikusorega ikusumina ejo jiri anzi awo nyebo mulerede ikulesha ejo akubora ansi kunzira eyi ajwi iliareza ilia kwini ejo mpao jirazwa iwajo jirari jitigira ngujejo ya mugati ejo chejintuji jisimaga ni mapati Satan's approach Gubereka kwa satani kuswita mugati. Hino yebo wamba tandi bi, tandi nyi, tandi jiti zintu zimbi. Eyo tajigwe magani nojibajo mwe jagujita anchijo. Mwabona, nguja mugati. Tajigwe magani obo mbori ubotu, obo mbori remega, obo mbosho mega. Ezo zintu zirale megwa. Kere Jesu wagamba, chitaku timuntu wazi arurua. Mwabona, gulehe kuba jintu jimwe jijijita mugati. Iguti na tojiti ogo kuri samiga wagoli pangira kambo gunsi mumoyo wago ulayanda kujijita munzira ili onse. Tajigonzi kuba aja kuli pangira. Jirede kuba jaga simpe. Eyo kuli nzira yomwe kuyo eyo chakuti inga chabo ora ansi alimu ejo pinda munzira ya mulimo wagoli salira jagujita kubo ora mubuntu iguinda mumi eyo iago. Mburi mtu mbaeya mumoyo wagwe mbombubo mbabete. If you say to this tundu eri zuga akuta zumba usya mumoyo wako pere kwashoma kuti ejo towamba jiojitiga inga watambula ejo towamba samu ajingwa chejo we mwabona ngayo mabua ankondo ikuti na inga mwalegera buyo ejo kutaliga irutans flag ya ndishalogo ikubona izintu kujitwa flag ya ndishalogo kujitira ireza jintu jimwe oyu mulindo munini tari uri kuyandisisya tawe kuzumba uzya ulayandisisya logo kupona uyanda kuba akabotu vamwi vali ano vayanda kuba akabotu ali mujindi kwangwa kujati zyachimo ejo jaburwazi mbuli dokotera ikubuke kwabafu zintu zyanguzu zipati ezyo leza wesu zyakajita pao twaba vayandisisya irogo ali mujintu ja nchijo ngu tulasola ikusika ikuinda mumagano aya ikukwempha ikujata chinthu chimwi awa muli manjezezya bunji maningi wabantu zindi zindi balaimphya ikumvwisa idwi alimwi tenda tererwa ikabotu ikuinda kuli eji kuinda mukupamba kuitwa ikwakuchiphayiriro ndakamba tiinda kali kuimenena iroko akuitwa kwakuchiphayiriro ikutali kwamba kuti tamwerede ikupamba ikuitwa wakujipayiriro pere munthu umwi ulajata munthu umwi kukupoko kamba o mukesu johani yepo ulisi mepo anduwe twakali pasimukopo nyina chindi eji chonse bora atala awa ajipayiriro kufugama ino uchitanzi ndirombo zakuti indarijisi bodi ilisiya inda mutondeza ejo nchali mukuchita uli mukusola ikupereka mubunthu ibwakwe akulimva kwakuyanda ejo tachiyibereki eyo tairi nzira chama simpe sa embo ndiza uli mukubereka mukati inzi ikuibaruka ikuinda mugano ya munthu ibwakwe o mukesu johani yebo wakajisi vanyoko vabotu vakafa chindi chiramfu tainda ikuibaruka mwabona yebo tokonzi kuchita ejo jirerere kubora ansi mumukondo wa mulimo wakuli sari raja kujita. Yebo wago legera iti iliareza. Yebo tobori kambo kakuti banyogo. Ikagari mwana kazi mugotu. Yebo tobori kambo ulesi mugobo mugotu. Yebo urabora kambo ikakutileza. Wabuita ikubora. Elio ulamutambura ambagani. Yajwi iliagwe. Elio ijwi chejuntu iandisi. Jazintu zionse. Elio ijwi ikutina wakonzia ikukwisa zintu zionse munzira onse manjezeza onse magano kabera akulegera ibuyo ijwi kubora mugati elio ijwi yoreta mbubonya ibuyo amubone ejo chochifumbitwe ajo atarana yebo ati eno yebo ati aya manjezeza amagano azimwe zintu tazi jisi jintu nojibajo mwe jakujita anchijo mugwesi Branham chamasimpe kirajita pere ikuti waregera ijwi ikubora mugati akulivumbya atala amanjezezya pawo talikonzi kukomena liyobajwi yakapiringana sena mwakasola ikubona insege yambuto yamapokwe yakashangwa mukurongo elyo mukaregere ikasamu kuiwita atala ali njiyo iyo komena kaipiringene kufunga musansa kufunga chintu ejo jikura jiyo kambo chintu jimwi yaisinkira well, ayo ngemakani arushomo rwesu wapendekosto sunu twalegera zintu zingi ilogo ikurusinkira irushomo oro ndutwakayisigwa imu ya usalala oyo wakali kupona mulindiswe twakalegera zintu zingi ilogo ikulanga a muntu umwi umbi elyo diabolosi lyonse ulasola ikukutondekera kukukajirwa kwa muntu umwi pere usola kukusinkira kuzwa ubumboni inchobeni obo ibulika simpe uyo kutondokera kuli sikupa upa yende jimwi oyo wakainka kaya mburi jengezya ikuba ichintu jimwi tanaka jijita kambo wakali ikuli jengeya hele kutina jazwita kubusana ikwini ikwa jiliareza machuru anyika ziorova pere ichuli yangu tarikonzi kuroba ilerete ikukara ao yebo wajibona na mujizi jilele kusuminwa mumanu mpao jirashomwa amoyo pao ijwiliareza ikabaka simpe pao magano onse abuntu amubiri arajurwa ibuyo amuya usalala pao gano iliago liareza manjezeze ago areza zionse zintu ezio ziabunareza zirakunka ikuinda mulindwe takuweka kusumba uzia kubusena bulibo onse takuwe chintu nojibajo mwe chikonzia kubuka takuwe chintu nojibajo mwe chikonzia kuliponya mukuibaruka akwamba ndayeya muka chonsi wakasola ikushomaresa amuka bobu abobu muka tuo wakasola ikushomaresa ukuponesegwa chindi chimwi elyo wakakajirwa mwabona pere ikutinzira eyo yachurwa alimwi yasalazigwa alimwi yazuzikwa muli chamugati amuya usalala eyo tachibori akwaro mukuibaruka takwe makani ikuchatikizya muka chonsi ayejo chakachita nguyebo areza anthu omwe alimwi takwe munthu umbi pere nyebo nyobiro chejo we njeyo inkondo yanu mumujaye kumatalikiro mumurese gafite mumukondo wakwe tachili obo bulamfu mbokonzya ikubamba ikumamba ikuindirira ikurwanwa ngu mwiresye ndionya eno ikutina mulabora elyo muyobamba zyalo jakuibaruka manjezezya azintu zyonse kuye yamakani inga ndakakirwa inga tichapa chiruleme mutachiti ejo nokujeya nyebo amusowe ambari zintu zyonse akujarula inzira akwamba leza ijwi lyako ndyakwini chabutamani alimwi ndilyangu ikuti mbungano yonse yakakirwa ikutina nyika yonse yakairwa nekupa bobo sekonzi kukakirwa kambo ndili mukugeza ijwi lyako njeyi inkondo ejo chechintu kambo zi inga leza singuzo zyonse nchanga wagwisya ikulenge kuzwa kurukoro wa mwanakazi kakuthakwe ambata akulekera imwana kalete akufwa pepe munene imusimi munini wakasika kuno ikutali chindichira mfu chainda ikuzwa kuchikolo chiphati banyina pakandiumi na foni vakati mukwesu Branham musimbi wangu uchisipurwazi kwa Hikroton elyo ndikulenge lipangika muzikoto ali mamadokotera vakabweza ikapera ikuswa kukukwamuka akuka meneno ikakwe vakatumizya elyo ikwakalipurwazi kwa hiknoko chakumaninina avoko wakaamba ikumbwi ikuchirira wakukwamuka inga wakukwamukira atara amoyo wakwe chindi chachita wafwa kamba tajisi inzira mboziri mukukwamuka ulejisi kufunga ibusena miyezi yakatibe yotatwe ikupona ndivanyina vakamba ino ndachitanzi muchose kuchikorona gamba mulege aunke kambo yofa antera ikufambana ngakutanalangirwa harimwi gamba mulege buyo aunke akupona bumi gwalionse mbulimbwa konzya tamwahambire chinthu nochipa chomwe kuchatikiza nchicho apo omwe ndo wakamba kuli ndine ino ndaerede kuchitanzi ndakamba mulete awo atala akumubika mumundando wa mipairo harimwi ndakamba yebo bora anguwe ndakalingwa kulingwa ikwenzu kuchonto ero chindi musimbi munini nakabora munsi kuseni oko amiromo iboneka bru ikuzwa kumisira arimi mburi tikoro mbochimasumizya arimi munthu munini wakabora munsi tindakazi oyo mbwakali noba kuboneka wakali sikundita afoni ndakachota chanzali yakwe ndakamba wapuka kapothu muchezi ngoyo mbwakapete oyo wakali nguwe mukaindi vyokanini kulangansi kuli panyina akubona ponse paro ndapatakuereza ndapatakwe kristo ndakamba mbokuti mbomukonzya ikulangira ikuponesedwa amba akani ezi sanyepo nga mwatambula jesu kristo mbuli mufuturi wanu wachigaminina ndakamba sanyepo inga mwabora kuchihipa eci kuno akubabatsikwa musina ya jesu kristo kambo kakuchathirwa kwa zivi zyanu vakamba tulachita eco onyo mulisi eco chakachitika imwanakazindisa ulikhede kuno kuseni oku ibunji kwanu mulikazi ikambo mukwesu mike egan umwi wapaxomi kuno kalangirira ikambo eco chakachitika akuthandira miyaka yone nayo sanwe yainda imusimi munini wakachosegwa kuli dokotera kakuthangwe akwalo umwi imukondo wapulwazi wa hikinko mkaakajanwa muli nguwe ino akali makaninzi yeko akajula nzira irutanzi mweri ndekujana sirumamba imu yausalala ikubikwa kubuwa iliyankhondo oyo ukweza ijwi iliyaleza ngudjwi alimwi kuli mwi awo takukwe ichinthu nochipa chomwe yowimika mphawo takukwe ichinthu nochipa chomwe imwi aimwi ya nzira isimbi yajarwa mulivyo chijikiro chamanzi chijisi ikagwira kasinkide wabika muliro mukati yo botoka kunyonyona chinthu chako ayange makani apana kristo ivanji iloko ivakanyonyoka chakupotoka kukambo kakuti tapasalazi inzira tapaunki ansi kuli chamukati yepoerede ikuchisalazya manjezezya kuyibaluka miyeyo ikuwikha ambali zinthu zyonse akubola kuzwa muli chamukati kuyanze ajwi elyo lyaleza lisalala ikuti ngubwini tachikwe makani ikuti na pali ziulu zili khumi vafa na lubazu olu sunu kapaxoma ipali ziulu zili khumi vafa ku lubazu olu chunza kapaxoma eco tachikwe chinthu nochipa chomwe chakuchita andime ndi munthu uchigaminina ndime oyo umwi uli mukuxoma ndime oyo umwi uchizumina elyo thulabona ikunze kuya kuthala ikuti na twali kuyanda ikujala nzira izyesu ikuti na thulakonzya akubona thulajana umwi oyu aumwi oyo aumwi oyu aumwi oyo pali ziulu kapapha ibumboni pero diabulosi yosoleka ikujoka nchopeni mwabona ikuti na inga wanjira imuya nokujeya wazunda mphi yako nchopeni pawo ikuti na akodzisi magano ako kubona kulapira kuli mkwa kununkhizya akumvwa zili pyo kapothu pere uthazi xomi chitakuti ziyazumirana ajwi zili kapothu pere ikuti na tazizumirani ajwi taswirire kuli nzizyo lino kuyezezya manjezezya kuyipaluka kuphanduluzi akulingwa kwakuyanda zili kapothu ikuti na zilazumirana ajwi pere kuti na kulingwa kwakuyanda takuzumirani ajwi kuphise inga wabothola ikaphira chopeni kufambana mwabona ndikuti na kuphanduluzi kwako takuzumirani ajwi kozwa kuli mbupo chili kapothu injini ikuti na kuyipaluka ikwako ikuti na kuyezezya kwako ikuti na manjezezya ako kufungwa chinthu tachizumirani ayeco chalo chili mukati chiphise ino nchinzincho chisimphawo yepo chisibwende ikwazupa amapulaneti aleluya chicho leza wakapikha inyenyezi munchirirano akwamba amulengerere awo mane khamwite zilakhala awo takwe chinthu chiyozizunsya chindi leza nakonzya ikupikha munthu mumanza akwe mane wakonzya ikukweza imagano manjezezya zinthu zyonse zyasalazikwa ikusikira chaima aleza kunze lyacho mumuuya takukwe idiabulosi munyika unga wasyonkha ikuzumbauzya mukati muya Jirirureme. Kula bora gonse agwamba. Yebo. Tori huiga botu. Nekujea. Manjeze ja ago. Arifide agwaro. Uri ejo. Iga pila. Gara sarala. Irogo. Gara ungorora. Hallelujah. Iga pila. Gara lizia. Rutweba. Ule mugulireza. Gara barangara jama simpe. Mumubiri. Gusarara iguyo. Agulibonya iga botu. Igu chuliareza. Igu ti. Riverege. Kuindamo. Ingu zuziareza. Mwabona. Ejo. Cheji tujipati. Ndeyo boa ilianu liankondo. Boa ilianu liankondo. Lire gusure awa. Umatarigiro. Gusure awa. Mubuntu. Gusure. Mumanu. Ago. Obo. Ibujura. I. Manu. Ngomuriango. Mubuntu. Imuriango. Umuya. Mubwini. Manu ago. Alakjula. Ulibambira. Agutambura. Muya. Na ulaligaga. Na ulagaga. Imuya. Yebo inga waba amanjezezi ya mashonto. Aguli nguagunini. Agunyanyamuga. Agunini. Zintu ezi zionse, eyo tajigwe jintu, nojibajo mwe jabu jita anchijo, ogo ngugunya nyamugwa ibu yo gunini azintu. Pereji indi jabora, kugasimpe, manu ago, ara chura gulibambira, manu ago, ara jitambula, na gujigaga. Ejo chejijo benzuma, leza, talegeri naba umui iwabo, ikutajuhisha. Mwabona, ngo manu ago, ara chura muliango, gulibambira, na kuchura muliango, agusuidira, kumanja zeya. Ago, ibu suirira, kugu ibaruga iwago, ibu suirira, kugu limwa, wagu yanda. Perejindi, ibu pampu, wago, wari jarira, kuzintu ezi. Agulegela lesa, imu ya watu yagwe, kunjira, uranyonyona, zimui, ya zintu. Kuzumba uzia gonse, kwa mana, huyo wa gonse, kwa mana, kunyanyamuga gonse, kwa kuzumba uzia, kwa mana. Kuri kwa gonse kwa mana. Wina jintu nojibajo mwe. Jimwi imuya pere ichwi liareza. Kabela satani tagonzi igurwana ejo. Pepe munene tagonzi ujirwana. Lino tulese kuti ejo masimpe. E inkondo ya katari jila kuzwa kujindi. Jabuzwa bamunda wa Eden. Inkondo mumanu amuntonsi. Satani waga itariga. Ino waga jitanzi jindi. Naga swangana Eva. Tanaga tama ichwi liareza. Pere waga sisa ibu bigunze. Yandiyo waga sinka inzra zimwi zinini awo. Abu sena ibu mwi. Waga amba pere jancho beni lesa. Matarigiro 3:1. Mwabona jancho beni lesa. Jionse ezintu ezio. Nzia. 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 Gasho mesia. Wagalizi kuti ichwi. Yagalirureme. Pere wagalizi kuti. Nataka gonzia. Igu yutugirabu yo ncho beni. Agulibisia. Igujwe mwamburi ogo. Pere. Wa. Garibamba. Iguba. Aku kwerelezia, igwaru jengo. Mulibama bagaligunga batupa, igu titunye musamu. Ejo bagaligunga, basora igubika imuroro o mafrenke, mumafuta, akasta. Ma, usora iguyo, igunywa mafuta, akasta, kagutagwe imuroro, wafrenke. Kufunga jintu, ejo, jagu jengezia. Mwabona, ba, tagaligunga, tulabuga jindi jamasigu, ejo bagaligunga, batupa mafuta, ama we, ama rasha. Alesia kugora akufundirira alimi bagaligunga bibabika mafuta amabwe amalasha akubika sugar atara angao mwabona igubanga chakujengeya pere agaligunga atandira kumpa buyo tulenda twarulimi gwaro kuyansi sugar ya mana kurwera eyo njenzira mboibete mwezuma satani ulasora kuba wakujengezi yakujatiliza nchijo ulasora ikutondezi yaji ntujimwi jibo tukuinda inzira ntoterogo maganze amanu maningi pere takugwe maganze amanu ikuinda ayolesa ngaga mamba kumatarigiro ichu liagwe jata kujwi elio wakujatila maningi andirio amulirege libe akujatila arindinywe kara au andirio ejo nche nche jintu. Inkondo ya garutira jindi Eva na agachura manu agwe agulibambira. Ibu suirira guhwisya igwagwe. Ago kega pira moja ganjirira. Eyo i njenzira moja gasere mugira iguhwisya igwagwe. Wagabuzia buzia. Meso agwe agubona. Wagabona nzoga. Yagali imbotu ebega. Gubota maningi iwinda murumi wagwe wini. Wagali amanu maningi iwinda ibanyamabonse bamumunda. Alini antera wagali mubotu maningi iwinda murumi wagwe. Wagali kuboneka mburi munyama wabwa arumi gai mwi awo. Ino wagali mupati. Elio wagali gusolega. Kumuambira mba agali jintuji pati. Elio jintuji tanzi. Chaga jita. wakachura manu agwe kukulibambira. Ilo jindi na gajita kumwisha kwa buntunse wakajichata. Va saa edo inga chijaga kuboterwa mwana kazi umi amurumi munini mubotu. Wajana imuntu wabarumi umi mupati nchobeni o imuntu uyosora ikuchura mupandruzi kulibambira. Yeya oyo ngu satani oyo ngu diabolosi. Na nzira imbi, mwarumi kumwanagazi, mwanagazi kumwarumi kufunga nzira. Ino ulajitanzi, ikubelega mungu zu ezio, ya kumwisha. Ayo manjeze ezia, na jintu yumi, jitariga ikuenda mumo. Pere amupe, ijuliareza, ibusena, ibutanzi. Imuntu tagonzi agwaro, tagonzi kubisha. Aleluya. Mbobu, mbojibete. Eji jirabora, inyama. Imuntu utagonzi kubisya igusigira rutanzi wasohera ambari ijuliareza. Tagonzi agora kubisya ogo kutashoma igusigira rutanzi wagwisya ijuliareza igusigwareza. Tagonzi kubisya eva tanaka gonzi kubisya igusigira rutanzi wagabika ambari ijuliareza igutura ikubamba inzira yagwe yabu pandruzi igwinda ubuntu igwagwe. Akutariga kubuzia buzia. Bacha masimpe mulimi wangu. Tanaga ndambiride zintu ezi. Pere ndashoma ikuti yebo. Waganda ambira ikuti. Tandere te ikujita eji. Pere yebo ulizi. Yebo urajibamba. Ikuba ikasimpe rogo. Antangara rogo. Nda ndashoma inga. Jaba jibotu. Kambo ulimu kujibamba. Ikuba antangara rogo. Kurindime. Mwabona njeyo ya gari mkondo ntanzi. Harimu iguinda mkondo eo. Ya pesia rumambarose rumbi. Harimu igonse igutirwa iwabulowa ogo. Waga sorwa igubora. Waga jitwa konya iguya uedeni. Tanaga shoma ijwi liareza. Ere kutinaga beraga nini maningi. Iga jwi liareza. Tiga gashomwa. Gaga jitia mapenzi onse aya. Mbobuti motio jogera. Aguta shoma ijwi. Tamugonzi kujijita. Gulele degule stiazi ntu zionse ezi zimbi. Manje zezia igu ibaruga. Agwamba. Igu mwisha. Azintu zionse ezi zimbi. Igu soera ansi. Igu mwisha. Tatubuzi buzi kujati zianchi jo nogujea. Kakutakwe jintu nogujea. Tuzumina uyo ijwi amba agani. Lezo waga amba bobu. Agubika kugunka. Kuzumanana agati gandwe areza. Inzira zionse. Zira chuga agati gandwe areza mpao. Jeo inkondo kumatari yonkonya ipua yagurwa nina. Tutabele si 22 rifle. Atu jane i bomba li atomiki. Atu jitemuli mogabotu. Atu weze bomba li atomiki iliareza. Inonchinzi mwesu Brenamu. Iroshomo mchwi iliagwe. Elio nde bomba li atomiki iliareza. Lila nyonyo na marwasi. Aba diabolosi. Ururio agurumwesi. Ili lila. Sinyonyona, wili sarurura, ongu, lila nyonyona ibuyo, lila mwezi yonse zintu ezio, zitari, ziabu nareza, jindi erio bamba, yaru shomo, yaru gera, mugati muya, ijwi yareza, unze yandiyo, lila mwezi abati yaburosi onse, iku jiswago onse, marwazi onse, yebo hati saa jirureme mwezi pranamu, kabela kambo nzi, lilajita, ahariba mwi, agutari ahariba mbi, ngugambo ganzira, yebo inga walangisisa, agujibona pere werete kubajaro mugati awa. Ikuranga nzira ee. Ikutari anze awo. Ikuranga mugati. Werete kuba mugati. Kurangisisya. Mwabona yebo togonzi kubora iguinda mupandruzi. Yebo togonzi kubora iguinda muzintu ezi izimbi. Yebo werete kubora ansi nchoveni. Kunzira yareza. Yanchijo. Mwonya mubuntu. Kabela mbobuti mbojigita. Inzira ya mamani noninzi. Ya pandu kuhonya guyansi. Yebo hati magano. Oo inganda nda jimwa. Nya chejo we. Oo inganda nda jinunki ya. Azimu zimbi. Ezintu nkoziri. Nya jintu yijirira. Wabuzi abuzi ya. Jibwone gamburi uteti. Lele de iguziwa ejo. Nchamba ura. Idoga tala wamba kuti. Kandigonzi iguba gabotu. Ejo. Jirele deguba, yebo wabona mponya au, uli rubide, oyungu diabolosi gaingwi au, oyungu diabolosi gasionka, zintu ezi, mulindwe, utajishomi. Aleluya, ijuliareza, yagati, ndio, atala, azintu zionse inga, ndayanda kuti, musuitirire, munseba, jirirureme. Mbobuti mbogonzia iguba surumamba, inchoveni, gubusena guya, mwabona, ndiandandi nye iguti, musuitirire, munseba. Chejo we, mponya au. Nzira eyo, kuzibwe zabu yo, kuchura kulibambira, utazi nguruki ibuyo hawi kuti satan wakonzeka kusira ikuinda muya ikukonzeka ikupona ikuinda manjezeza ayo azionse ezinthu izimbi pao ulasele mugera awa kumamalino abuntu mumanu lino itu wakonza ibuyo ikujata toka toka langi ali jimwi jasio kusikira lutanzi yebo werete ikumulekera kunjira awa yebo werete kumulekera kunjira mukati pao jindi anjira wababwe enderezi pao ino chinzi chajita ulatari ya kuberesia manjezezia ulatari ya kuberesia ei ulatari ya kuberesia nzira ei ino chinzi kubona kurabira kuli mkwa kununkizia iku mkwa kwezezia manjezezia kuibaruga bupanduruzi ikuli mkwa kwa kuyanda ulatari ya kuberesia nzira ezi zinini zionse ziandene ufunga kuti wakonzia kunjira atala ari jimwi eji awa ulete kubora mumanu ago ilutanzi alimu yebo welete kujisumina jikonzia amsirire inga waku dinka dinka pere tagonzi ikusiga kulinduwe ikusigira wajitambura jindi satani na agenda kuya kuli Eva akwamba yebo ulisi imujera ulebeka wakaima wakaindika nini oh ejo jindi naga panga iburubisi jindi naga ima wakaindika nini utaimi kugambo gaji ntujiri jonsi ulejisi murumbe jesu urapona leza ngusi kuponya oyu ngomurumbe utaimi kambo gaji ntujiri jonsi tagwe igu hisa tagwe jintu nojibajo mwejimbi pero waka ima waka indika nini au cheji ndi satani nagenda monya mumanu ayo gamba jiri hisa ikutambuli gagwerete oh utajiti ejo kogweza buyo ejo leza chagamba Abrahamu ino kuti nakaima kambo kakumvisa jindi nakamwambira ikuti uyo bamuhwanda ikuinda muli Sara alimi wakali makumi ali isambumwe ayosanwe alimi waro makumi ali chiroba ayosanwe alimi jindi nakali myanda alimi wa kali wakali makumi ali fuga wa nekuba wa kazumina ikuti ijwi lyaleza yakali bwini elyo wakaita izinthu ezyo ziyakali taliko mburi kuti siyakaliko mwabona wa abwaro bulangizi saa kwa kajiri bulangizi bulibonse tanaka pere siya bulangizi akwaro yebo wati ndilangira kuti inga ndabaka botu ndilangira kuti ndilapona ndilangira kuti ndajana muya usalala ndishoma kuti ndili muna Kristo ndilangira kuti kujita eji yebo tojia ndi ejo Abraham tanaka nanga akwaro guli ejo amen Niwa kama na bulangizi, wakajiri kushoma ijwi iliareza. Irushomo rurai ndirira ibulangizi. Irushomo ruzwa gusure awa. Muri jamugati, irushomo ruzwa awa. Mbobuti mganjira, ibuinda mumanu ayo. Oyu muriango, ibuari yankondo, gari mvi awa. Lino jindi wabamba inkondo muri bambira, igurwa. Lino jabulos ulikede inchoveni gumyoyo yonse, useni guno, ulikede. Moyo wa msimbi oyu munini ulikede kumoyo wako ulikede gonse iguya uli mugwamba oh ndabona wakasoleka igale ndakamkwa ejo gale mumutande gukonse mumutande ino bible yakamba ikuti nzi awa jibaro Yesu kumutanda jilika botu kumutanda twakayisigwa ndayeyera ino chinzi yashupa indiswe twabakamba usi ndiyoyera kuti na mushobonzi wakuyisigwa ngotwaka jisi Reza uri mukuyisa kambo ikankondo eimpati Matayo 24 gamba awa alimwi awaro Daniel 12 gamba uyoba chindi cha mapinzi mburi ayo atanapete anyika alimi tuli mukupona mujindi ejo chindi zirengwa arwiyo azintu yasinkira atala kujwi lya Reza akunjira mukuhwisa azintu zimbi inonkondo ilieno nguni uyoima haleluya inkondo Yari bambira ikunjira yaba ibambidwe ikurwa amulange kubonwa kupati kodu chisiku tara unu yoba mburi Davida gamba mulaima akulekera mufilisti oyo utaparute kusampaura impi zialeza imumi ndainka kamurwane amen leza uyanda barumi abanagasi kuseni kuno abo bakonsya ikuboka akwamba njokwe za mwami kujwi lyakwe amen takukwe makani Ejo, jikagira, awa, eji, ejo, alimwi, ajaro ejo, umwi, chaga jita, ejo, tajigwe, jintu, nojibajo mwe, jagu jita, anchijo. Nyebo onobana sauru, abamwi ibambi, ikutena, mwayowa, amu jogere, ogo, komusurirwa, pere impi, yareza, ilimu gwenda, kuyagumbere, amen. Bantu, basinta zei, bantu, ba, rushomo, bantu, banguzu, bantu, bajisi, unwisha. Tabe dogu baba songwede, tabe dogu baba ite, bare dogu banzia. leza ulabweza nzira ezo zinini wakaima kwa kaindika nini ikubuzia kuzia kwamba eno atubone mburi kuyo eno kuti oimuli ndomu nini kuseni kuno takukwe kuzumba uzia kuti dokotela wamwambira ulibyo afa afu ikufa takwe ikintu nojibajo mwe jikonzia ikujitwa eno ejo ngudokotela oyo kandi mupi mulandu oyo muntu kumuntu wazia science ulabona ikuti ikurwazi wazunda mubiri wa mwana tajikonzeji kujintu jiri jonsi tajisi musamu oyo uyo ojiresia mbuwonya obo kulenge yaga zunda mwana kazi oyo masimpe irufuru waga zunda mwana oyu pere surutu wesu mupati haleluya wampi impati ngubuge abumi tagwe jintu nojiba jomwe jikonzia ikumuzunda haleluya ibusi abu pampu wampi bakede muri basirutwe ibabo bupampu Romeo mu Germany wagari bupampu bwa Germany ikutari histwa Romeo jirigabot enso bantu basimpi Patton bantu abo bagali kubusana bakurwanina jitola kuti ninzira nzi njeba pa ikurayirirwa amutobere sirutwe wanu ikutina mushobo ururemi wasimulimo winda maningi ikutina mushobo ururemi ikutina ngosimulimo winda maningi wantepezione ikutina wakasolekwa ikutina wakasolekwa kuba ururemi amumutobere nekuba kuti inga jaboneka kurubira kulindinywe amusumane kuya kubusana wakurwanina amuyite mburi ngwamwambira Haleluya tujisi simulimo winda maningi wantepezio sanwe urangwa kuti JESU S ikubika intepezio sanwe arindiswe FAITH kana sunditwe inkondope haleluya wakasunda irufu gehena ajumbwe amupise madiabolosi munzira ngusirutwe mupani nchobeni abobo idiabolosi akwalo tajimo mujimo inkondo mpatu maningi eo yakarutira lyonse ilikede nchobeni gaili bambilite eno chamasimpe mboivete haleluya jindi ndaeya njiyo jindi ndagaima akumulangirira gajita izintu akumubona gaibununa zintu ikujara zintu kwamba jiova nzira eyi anzira eyo chejo we koranga kusule awa akwamba nguni oyo sirutwe mupati tandilangi kusule akubona ikutina ngudokotera bobu abobu ndibona ejo sirutwe nchagamba ngusirutwe warufutuka irwesu haleluya ino rufutuko ninzi rwangurugo bulemu ngusirutwe warwangurugo iwora pati ya mulimo lili afafi Haleluya, sirumamba, asirwanyo, kazibarama, mibara, kiruruma, luchomo akuzumba usia, siyari bamba, muguri bambira, ikurwa, mujigombera eji, kuseni kuno, ikuzumba usia, aruba surumi, iruchomo, uru, gurirumbi, kasirumamba, amuime, abulisi, bamulimowanu, haleluya, sirutwe wesu, inyenyezi yabu yeto, irasumanana, kusorora, taichogi pe, taizi, ipara, kutiriga, Taere de ikutiriga. Amen. Chamasimpe inkondo mpati maningi. Yaga kwa lionse. Ili mkujitika nchowe ni mugati awa eno. Yes, munene agati gabumi arufu. Agati gabujiswa anseba. Agati garushomo agusumba uzia. Ma agati gaburubusi. Abga angwe. Inkondo ili mkujitika. Amubana mie masumo anu. Basirumamba. Amu wamburure zirwanyo. Leza ulimugubamba. Basirumamba. Ibagwe. Kulibambira. Amen. Leza urana nigampi agwe. Amerika rasamiga. Basirumamba. Ibayo. Mububotu maningi. Ezio. Nzoba gonzia. Ikusamiga. Ngohani. Ziaruboro. Azirwanyo. Alimwi. Akufumbwa. Nzoba jisi. Nyotogara. Ibi kidwe ima toboro. Maremu mapati. Kufumbwa. Mubanjira. Leza urasamigampi agwe. Aleluya. Ino nzibelesio nzi. Zitubelesia. Imuya wacheba. Ijulia kwe. Amen. Ijulia leza ndicheba alivosia gonse. Ba Hebrae 4. Igu ya agwaro iwanzanya. Jifua. Agwaro mumporio wajifua. Agwaro siku ziba. Wamiyeyo yamanu. Ijulia leza. Igu shoma ijulia kwe. Alimu njenzi la leza. Njasamiga ziwanyo. Ejo chejijo chaga pa eva. Ulibamba iwagwe ajirwanyo. Elio wakachaya ichikwanyo ichakwe ini wakakonzia ibuti kujijita ikuinda mukujura imanu akwe ikulibamba kukubusiabusia yebo tobusiani atwi iliareza tarikwe ibumhwise yebo ndithi ibuyo iliareza takukwe ii takukwe ikusumba usia kujatinzia ndilyo takukwe kumhwisia kuli ndilyo ndithi iliareza ejo lachisitirizia jilachibamba ejo jilachisitirizia buteri wabona ejo chendamba mnyandwi nguchu iliareza lesa wakali shomezia leso wakaamba wobo wakaamba kuli Abrahamu mbobuti mbozi kuti uyoba amuhwanda oyo leso wakaamba bobo ejo jachisitirizia kambozi chomutambide kandisi nendiyo mutambura pere ndiyo mutambura leso wakaamba obo ejo tachikoyondiresya nokujeya kambozi chosumala nikuchokera kumunzi wako oko nkhokokaswa nderede kuba muzi wakule alimwi amwenzu munyika eyi amen leso wakapayisho mesyo lesa uyopa muhwanda moonya o munyika eyi oko kwaka ndituma haleluya leso ulakuponya moonya mukube obo wamuya usalala oko kwaka kutuma lesa uyojipa kuli ndimwe kojishoma ibuyo amen amujule tupira twalo twabuntu amubiri magano amanjezezya elyo mulekerebuyo ichwi lya lesa linjire lutanzi mukweze imanu ayo ndelyo ibuwa lya nkhondo ikutali kwamba ikutina ndakonza ikuchihwa ikutena ndamhwa ibulemu ibwalesa gabuli mukuwa ejo tachikwe jinthu noiba chomwe chakuchita anchicho takwe jinthu amujule manu ayo elyo ndebuwa lya nkhondo pawo akusena inkhondo poipete mukulibamba ikuwa poonya abuwa yakulwanina manu ako amukujule kulibambira akwamba ndi kusumba usia konse ndazumba usia busumba usi ikwangu amen ndili mukusumba usia busumba usi ikwangu eno ndili mukushoma ijwi lya lesa pawa ndabola satani chinthu chimwi chiyochitika masimpe chiyochitika iyi munene ulananika basike bakwe amuya wakwe ulabathumina bangelo ibanthu balasampaula ejo zindi simwi bangelo andi ye buyo kuchinthu chimwi awa andinywe wakaindika chontho buyo atujule awa ku Bahebrayo wakaindika nini buyo Bahebrayo chapter 4 alimwi atu ndamba chapter 1 ya Bahebrayo alimwi atujule kukamphango ka 14 sata iliyonse imyuya ikutauka itumidwe ikuzwa itumidwe ikunka kuyo kutauka kulibalo abo bayoba vaswana ibarufutuko nguli umwi wa bangelo oyo wakamba kukhala yebo ajanza ilyangu yalulyo bonse bangelo baleza lino awo baibeli lilachokera inchobeni akuthwambira awa ikutileza ulathuma bangelo bulemu ino mbanzi nyuya ikutauka bulemu nyuya ikutauka yakathumwa kuli kuzwa kubushukaleza ino kuchitanzi kukutauka ijwi lyakwe amen tayerede kukutauka rwiyo rumwi rwa ziyabukombi wa nkhamu imwi yakabungwe pere kukutauka ijwi lyakwe chechicho nyuya ikutauka yakathumwa mbokuti mbotuziba ikuti mboyipete ibaibeli lyakamba kuti ijwi ya mwami yakabola kuba sinsimi sa ejo chili luleme apa bangelo kapakutauka ijwi lyakwe ikuinda mumuya wakwe kukutauka ijwi ikuinda muya usalala alimi imuya alimi ejwi yakabohola kuba sinsimi elyo basinsimi bakachisi ijwi lyaleza akokhekambo chopakali kukonzia ikuchita imalele ayo nge pakachita takali munthu phe wakali muya waleza mumunthu imuya wa khristu mumunthu khambo kajwi lyaleza ino wakachitanzi kasalasiya inzira zyonse leza wakali musalite elyo wakali nanikidwe amuya usalala elyo tanakali nguwe takukwe nakachita kufunga ichinthu kusikira wakachibona sansi muchilengano elyo wakamba achilundu chakali meleki konse oku ndachita kukulayirira ikwako lino mwami akuziwe kuti yebo ulileza bulemu kulileza ndachibona zindi zinji iloko jindi wabona muya waleza kuuma akusena eri kusena obo unamba akunsi abunanike ikuti nankhamu inini mukati muno kuseni kuno yakonzia ibuyo ikukweza imanu ayo awa ikugwisa kusumba uzia konse munzira mbokuti mbochino sumba uzia ilimbi jindi mwabona bafukide ibafukide kaba kusikwa ibalema kuyenda ibofu kubona ibasinthe mathwi kumva angelo wa mwami ajalo chifanikiso ichakwe kachilengerera awa aburambo sayansi yabuzya mukubura ikuyinguzi masena onse ino uchitanzi amukhale nchopeni ajwi amen lilatenda madiabolos onse ii lilajita inonchinzi imiuya ikutanga itumidwe kuswa kumusyo gwereza ikunaniga vakanasi ibatwi abo bakhala atwi elyo urasimpikiza itwi azitondezyo gazitobera ikuleta jesu mbobuchangwenya sunu abuya myaka chejowe mbobuti mbotukonza kusumba uzya chindi nali zyonse zya sayansi zya kunyama zya kumuya zila zyonse ezyo zikonza ikutondeze kwa watondeza awa na ino makaninzi kumanu esu tulachula manu esu kujintu ikwamba eno tandizina inga jaba nape ndisa ikutinanda kwa ikabotu junza o ejo tajikwe ijintu nojiba jomwe akujitanchijo mburi munda gamba ikanji Abraham inga na gamba kuli Sara wakalindi de mwaka wakukomena wa wakuba mwanakazi nyomulisi ejo nchenda amba ngujindi jabumi mazuma agwe akali magumi obire arusere mwabona wakali amyaka iri magumi ari sambomwe ayosanwe yakukomena antena wakalindi de iwa myaka iri magumi yone magumi obiro eri wagamba kuli ngwe ndisa imazwa mashonto achirira gamba yebo uliwa iwanda nurure onse na oyandwa tagwe iwanda nurujea ejo tajiwe magani aji tunoji bajo mwe yakujita anchijo tuli mukuzumana na kwenda nchobeni munzira iri onse eno ikutina watalika ikujoka mburi imwana kazi mukubushi arubo tulisi ikuinda mubura obo wabumi pawo tujana ikuti ikuya ejo jio iwabirira imukwanda kabera izintu zyonse ziyoba kabotu vinyo yebo olinkwa iwanda norujea nasunu wala mwezi kuzwa ijindi naka ndisho mezia yebo olinkwa iwanda norujea na oyandwa tagwe norujea Abraham tagwe jitondezo tagwe jintu ndi jiribu yo mburi bunda ndakabete eno kwa mnyaka ya inda michonto tagwe iwanda norujea vule mkulireza njo mutambura muzira iliyonse sena urapandura kuti Abrahamu atala langa ikuti na wakakushomeza chanchoveni inga watu pajitondezyo nzira a chanchoveni inga watu pajitondezyo ha aleluya inzalani yabubi ikompeme yandaura zitondezyo kilikabotu wakajinsi jitondezyo ino jakali nzi ijwi lyaresa ejo jakali jitondezyo mbobutireza mbanga waponya mwana oyu ijwiraza lyakahamba bobo ikutina ndangwa ikunyanyamukwa na takwe kunyanyamukwa ikutina tajikwe makani ejo kijijita leza wakahamba obo ejo jirajisitikiya Abrahamu wakahamba weza tungwani itwako twatutambo azintu zyonse anthu omwe tuli mukunyamuka ikuya kunyika kokuliyepo khoya tandizi hey amen pere tulaunka munzira iliyonse mpawa twenda kolongera akunka haleluya elyo ndechwi lyaresa lyakasimphe ino nchinzi jakali kubwerezya kumbere ilyakwe ichishomezyo chalesa ichwi lyaresa tiyo mutambura kozwa akati ka banthu ibako Abrahamu bali ichintu tanchijongu mbasi kuzumba kusya apasi kutashoma ayo kunjisya muchimo chijonya kozumana na ikuswa lyandanye ilwako elyo uponene ndime ino nchinzi wosiya konse manjezezya magano ako kunze ilyako mburi obo kojura imanu ako alimwi yeya ngundime bora pona andime amen leza ulimukwita ilunyungu lonse lwa Abrahamu kuseni kuno kumushobo oyo wenya wabumi inkondo mpati ilimukujitika eno nyika yonse leza uyanda bana bakwe kulyandanya ilwapo ikuswa kunze ikubona kulapira kulinkhwa kunumkizya kunkhwa kuyezezya manjezezya kuyibaruka buphanduruzi kulinkhwa kwakuyanda zinthu zyonse amujule manu enu akulekera ijwi kubora mukati akuyenda ajwi oyo ngosulumamba wakasimphe eyo njenzira nyenyezi mbozima ibwende ibwasuba amapulaneti tabuna chincha zodiaki inyenyezi yabujeto iraswa akuma abulisi ibwa mulimo wayo kuseni akuseni mbobonya buyo inzira mbuya kachita chindi inyika niyakalengwa inyenyezi yakumangolesya irabwesa ibusena ibwayo nyenyezi zyonse inkamunini ya nyenyezi zilijiloba zimwekesya alimwi mbobonya awo achindi jerete ili mbobonya ibuyo awo kuyakerete kuba nyenyezi yakunyika ili mbwinji elyo taisunzi kwi aleluya izinthu zyonse ziyazungulika nyenyezi yakunyika zyonse zimwiza zyo khambo ili mphonya akati kanyika oyo ngu Kristo amen ulinkhwi awo ulalayira mphi yakwe mbuli siruthwe imuphati mbuli musa ata lyachirundu amanza akwe muchoro elyo Israeli yakali ikulwana ikuphanga nzira yabo yakuyinda ikuyinda mukugonkha elyo wakaima amanza agwe muchoro wakaima amanza agwe muchoro kusikira zuva yakapira vakari kuchisimanza agwe muchoro oyo wakari musa wakari chikozhano cha kristo ikuva masimbe kuti manza agwe akakara muchoro manza agwe akakagairwa achingano haleluya eri wakakwera nyika ira akagwagwa atala yaburembo sunu azikovera izyagwe zyaburowa kumbere yaresa kuchanza yaruryo yabupati ikwagwe ikuya arimwi inkondo kuri sirumamba onse uyopanga nzira yagwe yakuinda kuinda mukukonka thandiwe makani ejo jijitika ajwi yaresa uyo lyangurura kuinda mukukonka amen muri kana kankhuku muchi inokuti kayowa ikusondera inokuti kayowa kugogomwena ichi inokuti aka ikankhuku kanini mukati ikachi kayuni kanini kakayowete ikuva nkhomona ichiphapha yachi inokuti nikakamva ikulimva kuli janze ikuamba uthaka nkhomoni chiphapha echo inga wali chisarwako phere pulenge ikwaro mukayuni kunakaambira chigogomone kodhonkhola ikaphulo muli nchicho amuleke tupunge tonse twakaindi twambe mazuva amalele akainda yepo uyolichisa ilwako yepo uyoyinkha muchiimo chakuindiriza kugogomona nchopeni achiphapha changuzumbuli mbokonzya haleluya satani zwa awa ndili mukuzwa awa chechicho tandikoonana awa ilimbi phe tandili mukukhala awa ilimbi phe tandi jili aphuwa eri ya diabulosi wakaindi ndili mukukonkhomona inzira yangu ikuti ndizwe kuseni kuno amen ndimesi kwaze amen haleluya pero awesi kwaze kanini kakaindi eyo nsingo yasimugogomwena wakaindi ikuya kagogomona chiphapha echo takukemakani opo chiphapha mbochakali chiumu kakagogomona ikusumana na nchopeni kuinda muli nchicho chinthu chitanzi mulisi mphawo kakakonzya ikuumauma mapamba ako asyonto wakali kapothu kogogomona kupamba nzira yako ikuti uzwe chili kapothu mbokuti mbochichita kuchinyonyona a mbuvowu mbwamba imwami mbuvowu imbwamba imwami mbuvowu imbwamba mwami kumalekelo iyepo ulatalika ikununkhizya imuwo umwi mupothu mbuvowu mbwamba imwami kovikha mutwe wako ali janze mbuvowu mbwamba mwami thontha changuzo uli mukuzwa tachijokeri kuchiphapha aluvo amen ulangurukide oma eryochwi yakhalikira ikuyo ansi ikuinda mumagano ayo onse amanjezezya azinthu ikukhalikira ansi awo alimi imanu opo mbwajula kukulipambira akuchilekera poleza kuvafidaruse takukweye chinthu nechipa chomwe chakuchipikha mubwange aluvo yepo ulangurukide oyo walo mwana ngwangurura uli zwite muchiphapha ikapungwe ikako takakonzi kukujosya idiabulos takonzi ikuchitha kufumuka ichinthu ichimbi kuli ndiwe inga wahuruma akukwira phawo pere yepo uli mumugwagwa mupati woli mukuzuzana aluviro ilupati oma ikuzuzani na athala kumugwagwa mupati iwamwami sirumamba unanikidwe wachiyingano ali mingundi nyonse pasikwaze alushomo mwambirize jesu imumuni wa nyika zuzira athala kumugwagwa mupati wa mwami masimphe iyi munene eyi ngumiuya ikuthauka ithumitwe ikuzwa kupuxo ikwareza ikwapa kuthausi ikukuthauka nzi ijwi lyakwe ikuti ali kwiyo rumwi wazyapukombi pere ijwi lyaleza ngumiuya ikuthauka yakathumwa ikwareza ikuti ikuthauke miuya ikuthauka o alimwi amuyeye ikuti na wakuthauka chinthu chimwe kunze lyajwi ndiwo akazwa ikwareza phe phambo ijwi lyako lilasimphikizigwa lyonse muchuru yonse muchuru ijwi leza ulalimamera alimwi kwina nayo otuma imuya kukuthauka chinthu chimwe kunze lyajwi kwina nayo otuma muya uchisi ddd phd muphati nchopeni akhora lyakwe kali nyonete ikuzunguruka kusule zinthu zyonse muli echo ikwamba ee mubwini mazuva amalele akainda tuli zithonse echo phephe phephe echo tichakazwa ikulileza chili mphene kujwi amen ulatuma pamwi apo pakuthauka muya iwajwi amen o ndachisi zinthu zichiliko zithandira kuli zyone nazyo sanwe pere ndilaleka ikwamba kuchathikiziya nchicho achindi echino ndiyozi chokera nsondo ichirira chibotu satani aba daimona agwe bali nanikitwe ikute imiu ya yaba angero ili nanikitwe mukuleta ichi ikupa ikuti mushombe ichi eno saa inga mwabona awo pomwa sola ikuwa imusisimi musisimu waka simpe wareza ikuwa ichi yareza pepe munene ino nchinzi jaga jitiga chindi tubunga itwabuzwa obo nitwakabuka akwamba lino ulirubite wakayima kakwina rukwasyo akwima alike wakamba chirirureme amulange kulimika kunselero kuya buzwa obo mumumborosi usalala mwabona mwana wa imra wakali bali myanda yone ibakananikitwe bakerere kuba basinsimi bakananikitwe bakayihwi kuthala kuya bonse bakali kusaninwa akubambwa kabotu amadegiri maphati nchobeni basi jikoro basongo aba bakaiya musimo ziathala gamba woya kuthala mwami wesu ushomeka imwami abe anduwe ejo jizulirwa kulindiswe Joshua wakachipha kulindiswe abobo yebo goya kuthala ukuya kuyochibweza eyo jiri ruleme nchobeni yebo goya kuthala akuyochibweza wakamba Josh nyebo mulisi Josephati wakamba sata kukwe umwi umbi na kubusena umwi baka jisi ibari myanda yone kambo nzi tanaka shoma ari myanda yone wakamba pere yanchobeni uri jisi umwi umbi kubusena umwi gamba ndi turi jisi umwi uri umwi umbi pere ndamusura mwabona ngoyo ngomuntu ngondianda ikuswirira mwabona gamba mumulete kuthala atubone ejo chao amba yeru abobo baga inka ikuyo mwambira kamba lino amusirire yebo bamba inka mbago yako gabo tubuyo useni kuno kambo uyo gambauga umwami yebo uyo gambauga ku yonse ii inkamu yaba kutawusi yabobo abobo yebo abona ya Palestine inkamu yonse yaba kutawusi lino nyobo mula yeya cheje ejo chagamba yebo amba jintu chijonya yebo shome jintu chijonya oimunini wa waka jisi imuntu urubite imuya oimuntu waka zwa kungwisisha ogu waka indi waka sarazi atupira mwabona manje zezi agwe elyo kambo nzi yebo ulizi ezio nzoba yojita ikutina ugambe jintu chijona ndaye yakuti bayo kubamba ikwa mwaru wajirikiti antera bayo ojita bayo kubamba ikwa mulinguzi ulanga bonse ibajirikiti awa ikutina uyo sumina na ibuyo ambapo oyo tanakali muntu walezaka simpe ba tupira ichwakwe twakali salasitwe onse kwa manjezeza akwe azinthu zyonse ikulibonya ikabotu manu akwe akali jukide kujwi ilyaleza elyo jwi ilyaleza lilike ndyanga washoma eyo njemiuya ikutauka oyo ngomuya ukutauka wakamba tandizi ejo chakwamba eno pere njo mwambira ejo chinthu chomwe njo amba ejo lesa chandaambira kuti ndambe abo pakalindira masiku ayo wakachisiyichire ngano ikuseni ikwakachirira inga ndayezesya nikaa wakalanga ipinda mumagwaro akwamba lino atubone lino saachire ngano ejo lino bantu bonse baro kuli chinthu chimwi chirubite abusena bumwi kambo chiri mpene kuli ejo nchoba gamba ino nga jamba nzi atubone ejo Eliya ncha gamba ikaindi awa imusisimi kambo tulizi kuti wakali musisimi wabona ejo ichwi ya mwami yakabora kuli Eliya inya ino lyakamba kuti nzi kabera ibabwa bayomya nkutakurwa ibwako Jezebelo ibabwa bayomulya alimi nkambo ikamururami Ahabu imururami naboti wakamba mpao chindi nakabona ejo wakabona ikuti chilengano ichakwe chakali rulemebuyo ajwi ilyareza pao oyo Ahabu wakaindi chakali kubora ikulingwe wakayuthuka mponya awo gamba posumana naku yakuthala pere ndabona iba Israeli mwabona takafa ibweme ikwamba ichilengano chakwe mpao kambo lyakali ijwi lya mwami wakalize kuti inga wabweza ichinthu ejo chakulondokabuyo inzi wakali julide imoyo wakwe manu akwe ikujwi ilyareza alimu ijwi ilyareza yakali kunithwe kaindi abobo wakali ikuti elyo yakali ijwi lyareza chakulondoka ino yabo amba ikuti ndakonzya ibuyo ikuba nikaya ulakonzya kuba mbobete aebo muyandwa yebo uli mikaya imusinsimi inonga wachitanzi kujula manu ago ino ndisolaha kumwambira nzi kuseni kuno ichwi lya mwami mwabona kujula manu ago bamba lino yebo ulizi ndila shoma ikuti inga ndaponesedwa ino nchinzi mpao sangu ichwi lya mwami masimpe nguchu ili ya mwami ere mwami oyu awa wamba imazu wama lere againda yebo tokonzi kujita eji alimu yebo koruba kujatikizi anchijo kubika ile zarutanzi neri diabora ichu ya mwami elio wakali amba elio yagaba bobo lino ino satani wakaji tanzi satani wakaji si iba mbi iba kananirike lino satani ulana niga iba sigeba kwe oh masimpe masimpe ulana niga iba sigeba kwe lino bana niga anzi akutashoma satani ama taimona agwe barana niga bantunsi ikutashoma ichu yareza lino ikutina muyanda iku simpilisia ejo amu jure kumatari 3-4 atu yebu yo kusure awa akusuirira kuri ejo waka indika nini buyo akubona ikuti na ejo taburi ibu pyungi ibu agwe ibu tanzi ejo cheji ntu jitanzi ntaga jita tasibu pyungi ibu agwe mbubonya ulajita jindi jonse lino amu wane buyo ikuti ejo mbojibete lino tanaga impana ajipe waka mujitia buyo ikubanga mkuta liuhisia munzira itarule measonto nyomulisi ikubanga ibuyo ikulibamba ikumfika inzira njaga likuyanda ikuti ilimfike akutabweza ijwi lyonse lino matarigo ndijisi awa matarigo 3-4 atubone kuti na ejo mbojagahamba eno chibotu kabera nzoga yagahamba kumwanakazi nyebo tamugafi janchobeni tugafi janchobeni ambone gwagali barurura gonse oh tunachoma mazuba amareri againda tarushomi kuti kuri jintu jibobu mburi ikutambura mwa usalana mburi mbubaga jita apende koste oh ufunga nzira njoga baba tisigwa tajipangirwa andano norujea mwabona ijabrosi mwabona kupyungi iwagwe ee ikuti na dovetera wakakwambira kuti tokonzi ikubagabotu ee jojiraji sitilizia lino kutari kusampaura kutashoma dovetera dovetera ulimu kusitilizia inzira ya zia science arimi dovetera wajita zitu zionse ziakonzia ikufuna bumi iwabantu arimi tajikonzi ikufuna tambo takujikwe jintu nojiba ijomwe ijimbi mchazi ikujita ulikuma korero akukonzia ikuyea kwakwe ikuwa kubamba imusezo usoro kete chakufambana imwa harumi urashomega pera lino iji samu njaruzivo jirika botu pera iji indi wenda antamo yaji mombuli mboji oenda pao golea iku ya kujisamu ijabu umi alimi sumanana kuyabu ya amen cheji jo jio berega ibuyo ikusiga bobu inya lino ino ujita nzi bupyungi kwa satan eno ino waga amba nzi awa lino amulangiri lega mpango iga wani two lino andi bare iga mpango wani awa ikusiga ku 3 lino nzoga yagari yamanu iloko kuinda bonse kufunga munyama wa mumunda oyo mwami iresa ngwaga panga eyo waga amba umwana kazi inya saleza waga amba yebo mutagari imisamu yonse ya mumunda amusulire kulingwe eno obobuyo obubi iloko mgaba abo mgasisa ibuyo bubyabi unze ilyatu eyo mwabona ngu ino sora ikujitansi ikunjira mumanu agwe mwabona ulimu kwa amba ulakulingwe nikwa kamana ikuti ijwi yagali iwabiritwe igare awo lino mutaragiri satani umwambira jintu nojibajo mwe mwabona amubambe ijwi ilyareza gari wabiritwe mumyoyo yanu mwabona amujite jintu chijona lino amulangirire nyobo nobana mikaya mwana kazi wanga amba kunzoga inga twalya imijero ya misamu ya mumunda pesi i pere wamujero wamusamu oyo uri agati mwabona gamunda lesa gamba nyebo mutagali iwanguo tamwele denyebo uyo ukuma ikuti mutagafi mwabona eno elyo ndichi kuli mkuli barurura ikujoga kuli nguwe lino amulangirire elyo nzoga ya gamba kumwana kazi nyebo tamugafi janchoveni mwabona kupyungi iwagwena mwabona ino usora ikujitanzi oyu muntunsi mutanzi uli mkusora ikunaniga mwana kazi oyu muyandisi ao mwana musimbi waleza akutashoma ikuchu hili aliza. Ejo mbombo bo. Mchari mkusora. Iku mbamba ikujita. Ejo chasora kukubamba ikujita. Muyandwa. Ejo chasora ikubamba. Umi au umi iwanu ikujita. Kubusena au. Iku naniga. Arimu jintubi yonchoere de kujita eno. Yebo uli muntu uli sarira ya kujita. Lino nga yebo. Wajitambura. Ikutina ulayanda. Pereji pomperanze. Ikutina evana tagaima waga indi gasho onto ago. Iku suirira. Mutaimi kamboga jintu. Nojibajo mwe. Mutaimi. Jindi eria nagambira Gehazi gamba kogweza musago wangu goya ukawula sige muhwanda ufide alimutina kufunga muntu akwaro wakanana kulindwe tamuhwiri ikutina uli wonse wasora kukuyimika kuzumana nabuyo ikuyabuya amulange kumwana kazigindi nakayitaye muzike wakwe wakahamba kwera kambongoro akuya kumbere alimi utakayimi akwaro mane kakulayirire chechicho chindu yebowano chisimurumbe kuzumana nakuyabuya ameni kwamba tandikonzi kuyenda ikuya kuchara arubo pepe ndiri mukukompama kuzumana na ibuyo kuyabuya utayimi kubikambari zintu zionse kuzumana nabuyo ikubamba ikankondo ikuinda mukugonka mukwesu uli chisi icheba mujanza lyako kuzumana nabuyo kutendaura ndakanjira mubhowa lya bhora lya mauru timwinjiindi elyo ndakali kunka ikokambauka elyo ndakayima amulyango akulanga mujuru mujuru awo wakahamba tauli musera wa mubwa mukurwana musera wakurwana mumubwa abobo ejo nchechisunda inkondo mwabona yebo ati langa langa kumbungano zionse zipati ziwana eyi tandikwe makani oyo musera ngoba bete nkukurwana oku ikuli mumubwa ejo nchechijisi imakani imapati ngurushomo oro luli mumuntu ukaminina ikuti na uli mukandu choka kumphako iyako yakukhala pere mukwesu ikuti na uli sirumamba koyuthuka awo njeyo inkondo ili mukuchitika jiruleme ajirupite zyapa muchiyimo athutwane muli Peter Cartwright wakanjira mudhorobo kamba mwami wandaambira ku kunjira imuno akupa arugurusho wakabhadhera kanda kakuyokweta kakaindi kanjira muya akutalika kusarazya akupamba kapotho elyo sikutili muna mupati wa mutauni apistoli ilengerera kulupazulu wakwe wakaseremuka kajata zijasyo pamwi papo pakamba ino oimwa arumi kuseremuka hanzi ikuya kamba ngomukamba usi uyanda kuba amuswangano wakamba wakamba yeyera kuti nderete ibuyo kuya kunserero akumusowayira mukagwagwa akumutanda ikuzwa awo ngokonse tatuyandi imuswangano apusena ibwesu bonse abobo wakaunkha kunserero kuya wakazunganya chichasyo elyo Peter Cartwright wakasamide bhagi lyakwe nyewo mulizi elyo wakali kusanziya ibuyo mpulungwido apurambo kuyansi imutumunini muubauba nyewo mulihi imukamba usi wakaindi wakamuseka nyewo mulizi kambo ikakulya inkuku amanza akwe jiri mulawo wakulilemeka ikapotho nyewo mulihi apopo wakali kusanziya ibuyo mpulungwido akupamba konse sikutili mwamphati wakenda ibuyo mutinka wakadhosa ibhaki lyakwe pistoli ilengerera kulupazu ilwakwe kamba ino uchitansi wakamba ndisanziya mpulungwido elyo wakasumana nakusanziya mpulungwido nyewo mulizi wakachisimakanze omwe leza wakamwambira ikupamba muswangano warupukurusyo ikusanziya mpulungwido kusumanana ikuyansi wakamba tharuzumize rukurusyo akusena awa wakamba pere mwami wandaambira iku kuba rukurusyo oro mwabona wakasumana nabuyo akusena wamulimo wakwe mwabona mwabona wakamba kuli chinthu chomwe iyepo ncholede ikuchipa wakamba ndilendeleza tauni yonse awa wakamba sa ulachita eli wakasumanana ikusanziya mpulungwido nyewo mulizi wakamba wotana barukurusyo yebo ere tekunina barutanzi wakamba sa ndichite njo chitabuyo eji kwamana mphawo wakasamuna buyo bhagi ilyakwe wakenda ikunkha kuya akumusika kukhola akumuma kuyitha achibuye akusothokera atala alingwe kamba ndilete kulwana ikutina ndilete ikulera yungiza jamba jangu mwami kundi tinkhaula ithwe ikuzwa mulinguwe kamba yebo uli chisikunji wakamba iyi wakabuka akusuka ijanza lyakwe wakafutuka masiku ayo mumbungano chejo we mwabona ngo yeza ithwi yalesa kulibambira nzira ikuinda mukugonka ikuzumba uzya konse mwachibona masimpe chechicho oyo ngo mulimo uchilira atubereke nchibotu ndinthu uchichilira chendere kuchita nkuswa kuku kuzumba uzi ibwangu kuchigonkera ansi oyo ngo mulimo iwangu uchilira ikubisa ikunyongana akulipirika ikwangu konse ikuti na magano angu andaambira yebo uli nkwabupi ndinthu ichichilira ikuchita kukosora chinthu ejo chili kapotho yebo ati yebo vandaambira kuti yebo ulizi manjezeze angu andaambira kuti mukesi Branham ikuti ndi yebo inga akwalo wakosora chinthu ejo yebo tokwe kasakana ikuinda ejo poperekapyo mulimo wako uchilira kusamuna bhagi ilyako amuthukwa nchopeni mulinguwo kusumana nabuyo kuyabuya bukanze pomwe ndiyo zwitilira amen tandikonzi kusundwa ndiyo zwitilira amen satani ulananika mwabona ino Ibu pyungi ibagwe ibu tansi ninsi ino wakari kusenansi ibagwe ibu tansi ikunjira imanu waka ima waka indika nini ikusira ejo chagamba oh yebo toambi bobo aumpempao baga intu banji banini hobaka pangaburu bisibabo alimui abaharubi banji banini hobaka pangaburu bisibabo chobeni iku ima waka indika nini wi mabuyo waka indika nini zindi zingi buti zindakabona tuambo Twagulegana azintu gazibora ari ejo ndakamwambira mukwesi Branham wakasiwa mulosi muli yebo ulisi eryo ndakaima eryo masimpe tindaka likuyanda oh chejo we oh aw ndakali tede atafure ikulanga angwe wa wakalanga ameso aebeka maningi mwabona mwajibona chejijo yabro sulajita ajintu chijona oh dokotela wakandambira kuti ndandikonzi ikuvakapotu Abobo nda, chejo we, jintu jijona mwabona, inkondom party maningi, eyo, yakarwanwa lyonse. Hey, baramba, ndabona abobo, utamina kuti ujisimu ya usalara. Ya, yebo, walanga, arisu upa upa, umui waga indi. Mbobo ti kujatili ziabalo, abo, ibaga ujisi, jaga simpe. Ya, diabolo si, uyo kutondegera, jagu wongesa, jajigu wangara, waga indi. Pere, taga kutondezi, inziba, yaga simpe. Chirigabo tu, taga kutondezi, ejo. Eryo uyoji sinkira ejo ikuzwa kulinduwe oh ngusikorano awaro muyeye pere mupati nguwesu mupati kuinda oyo uri mulindinywe ikuinda oyo uri munyika pere amujatirire kutwiyaresa amulishome nyebo no basirutwe vampi anu amujatirire mayubiro anu mukwesu jirikapotu amujatirire ibulisi wamulimo anu Abo ndaka jisimu simbi munini kuno jende jimwi imulindo ngaunori kede kuno anu Sinari yagwe wakari Neri Sanders. Jimu ijazi indi zangu zitanzi. Sendaka sora ikubona diabolosi ikutandwa. Wakari ikukara eno. Ikutina ndakonzia ibuyo ikuyeya ibusena. Akubabuyo amayage amanda imanji atandira. Uri otatwe atara au. Iku indira na maumbwe. Arimi nendaka zwa ikubabuyo. Mugamba usu arimi indakari ugamba ugamponya awa. Abusena ibutanta mugide. Amusu angano watente. Elio oyu musimbi munini wakari umwi. Wabaziana iba inda. Waka inka kujikoro jipati kunselero kuya. Awaro li hon. Elio ibonji iwanu ano. Mutawuni mwi muzi li hon kunselero kuya. Nguyendelezi ya ibusena iwagu sobani na tubora. Alimu abobo baro waro ali hon. Bagari ibaziana iba inda. Ibagariko mujisi. Muna katolika iru wakwe. Mubwini. Ibukongi tibagari iwamba. Ijuntu nojibajo mwe iburi mbabo. Abobo mpao. Neri abaro. Abobo wakari siku ziana mupati. Alimu mwagabete. Awaro. Elio bagari jisi. Awa. Jisiano ejitekwa. Jisiano jagu nimbura ijibuno. A jisiano jagu binda. Azialo isi mtu zionse. Elio wakari igu. Barubo viro bagari mbeba inda mujisi. Umbusu wakata darigira gunjira atarao. Masu amui. Umbusu angano. Au wakawi daansi kujipairo. Neri munini. Ilongezi imoe wa uwagwe. Waka kara au ajipairiro. Waka nyamuna mutwe wagwe. Elio. Waka lira. Aniso zegi mburu muka. Ama se agwe. Waka amba. Pili. Waka li ndizi. Waka amba. Ndianda ikufutuga. Jagu sinizi ya rogo. Elio ndaga amba. Neri inga wafutuga. Jesu waka kufutula igare. Musimbi. Yewo ere te kujitambula eno. Amba gani ya chwiri agwe. Elio waka kara au. Elio waka lira. Agugomba alimi. Waka ambirale zabuti. Tagaswiri de kusintu zianyiga arubo. Kaobu yoru muno irubotu rubotesia. Waka boora gubuntuga kwe. Waka buka kusua au. Kao ngorora. Agurumba ziareza. Kale miareza. Dino kutanda miaga ili jisambo mwe. Naru sere iwi inda ayejo. Wakari kuza kusere muga. Kuka kwa ika spring. Imasiko amui. Dino musimbi mugu busibu yo. Wakari buyo. Mubu kubusibu kwe. Ikutandra miaga ili kumi. Airu sere. Ya kukomena. Hei waka boora kulindime alimi wakati. Hopu. Oye wakari muga intu wangu. Umi oye wakafa. Wakamba. Nindari ikubone gambuli hopu. Iron. Wakamba. Yebo ulisi. Takukwe. Nibaga unka. Mumasena. Amu njiga. Gamba inyiga. Irabika ibube. Arinduwe. Gamba ndijisi ibusyo bugarankene. Gamba lino. Ndarega. Kunana imisira asintu. Pere. Ndibonega kukarankana irogo. Agwaro kubonega iwangu. Mubusi wangu. Wakamba. Ndibonega ikukarankana. Wakamba. Babonega ikutavisya. Abasibu ya logo. Gamba, ndirombo ziakuti, nindataka jijita ejo. Nagamba, neri ibura kwa Jesu Kristo, urasalazia, ikuzwa kusibi zionse, muyandwa, ozumanana, jishome. Wayne Bronze, ibunji wano, mulimuzi, ibuno, mwe nzuma wangu, wamusi, amyaga, wakalisi kunywa eri wakabora kutala kuno amukwesi wangu Edwardi eryo wakakorwa munselero awo mukagwagwa eryo ndakamukweza pambo ibasirikali nibakamwanga eryo ndakamuleta ikutala kuno eryo ndaka limukamba usi alimi ndakali kukhala atala awa ali ibatata abama ikaindi kandi tanakwata eryo ndakamutola ndamubika mubulo awo ndilala galala achuno jakoonena wakali inkamu mpati yabana Branham nyomulizi sebo notuli ikumi alimwi abobo twakajisitwa ndatone eryo twakajita ikubanga twakaperesya atwaro ashonto abobo ndakajisi chuno jakoonena jakaindi o ndakalikoona ndakachikhungulula mbuli obu akumubika waini mubulo anthu omwe andime kakoledwe ndakachita ikumubika mung'anda akumulasika ansi eryo ndakalileta awo ndakati weini sato uside ibweme irwako mbuli obo eryo wakamba mbili tambuli mbuli obo kuli ndime eryo mphawo ndakabika chanza changu atala ndakamba ndilakukombera weini leza kulongeze alimi ndakazwa kufutuka ikutandira o ndiyera ikutandira ndiza imwaka eryo abobo nkhapera chakufambana akutayerwa kotokala kachula ichijasio anguso anze alimwi imunthu umwi wakali kukonkhomana changuso nchopeni mukweso bewu mukweso bewu kayeya ma yawe imunthu umwi ulerede kuti uyanda kufa ndakasotokera mujuru ichijasio ndakakwempha ichinthu ichangu chakaindi awo kasowa pajamasi yangu konse mbuli obu akuhumbirira weini kuzuzira ikuchijasio chakamhwika mbuli mwanakazi ndakachula achijasio eryo msimbi oyo mukuposi kayuhwi achijahyo wakamba sa inga ndanjira ndakamba konjira eryo ndakayasya makesi wakatali chide kulira abwiyo mbuli obu alimwi wakamba mukeso bewu ndafa ndakamba ino nchinzi chashupa neri yebo uchisi ikurwanwa iwa moyona wakamba pepe wakamba mukeso bewu ndakali kubora kunselero kuspring wakamba masimpe mukeso bewu masimpe mukeso bewu tindakali kuyanda ikubisya ndakamba ino nchinzi yashupa ndakayeya ino ndiyo chitanzi anguwe tandizi chakuchita mepo imunthu mukuposi ibuyo alimi mepo gamba mukeso bewu gamba ndilibuyo unyongene konse akamba lino komuna muchizi ndayambire konse kuchatikiza nchicho eri wakamba wakamba ndali kubowola kunselero mukagwagwa alimwi abuyake bwa Redman alimwi bali kunga baba asisiyano masiku omuchibero ikuya alimi wakamba ndakachisi zinthu zimwi ikuti ndali kunkha ikumunzi kuyoli panjira dresi alimi wakamba ndakamvwa iluyimbo olu alimi wakamba iyepo ulizi kamba ndakayima ibuyo kwakaindika chontho alimi wakamba wakasumanana kuyapopota abobo ndakayeya yepo ulizi tachikondi chisa ikuti na ndayima mphonya awa awo mphepawo mphakapangira ipulupizi bwakwe wakayima kwakaindika chontho wakaswirira buyo ndamba ndiyo yeya kamba mwami yepo ulizi kuti yepo ndakuyanda ndekupa kamba yepo uli kuti yepo ndakuyanda mwami pere inga masimpe ndiyeya ichiindi eryo li andime nitwakali kunga twaswitirira ikujana inkomedi zyonse zyachilumbo azimwi zinthu ikamba ma ndayeya iwimbo oro lwakaindi lwakali ikundikwererezya tachiri eno yepo uyeya buyo ikuti tachichiti yokujata ikale pawo awo eyo chilimbuli buyo nchoyanda ponya awo mwabona mbangayi pamuzi yonse Neri Sanders ndiyera kuti ndinywe nyonse nya masimpe abobo kali kamba wakamba yepo ulizina kamba ndiza ikuti ndayinkha atala amatantiro atala awa kamba ndiza njokonzya ikupha ibumboni ikuli pamwi ipapo mwabona yepo uliye abuwa lya jabulosi kozwa kuli ndilyo amutantamuke nkukonya ikulibonya ikwapupi pere wakayinkha atala lya matanthiro akuima awo mamiti machontho alimwi chinthu chitanzi mulizi wakali mu maboko a mulombe umwi apusena achibuye phawo wakapemphenuka alimwi wakali mhwi awo galila akuyabuya kamba ndasweka eno chakumaninina ndakayeya thandizi maningi kuchatikizya baibeli pere ndilashoma jesu wakamba eji muzina lyangu vayotanda vadiabulosi nda eyo weni wakali ibateme achontho alimi wakali khede awo ikalangirira mwabona abobo ndakaamba lino diabolosi tandikuzina andweni pere ndiri mukuambira eno oyu muchizi wangu elyo tojisima kani akumujatirira kana akali kuyanda ikuchita ejo wakayima ibuyo ikwakayindi ikachonto ampempawo mpaka pangira ipulupizi kwakwe nekuba ndakaamba pere yebo ulere ndekuswa mulinguwe yebo wandihwana elyo abobo ndikwasiyereza kubuswa ikwarobeta ikuhiba eji jijasyo jarusakwe jakatarira ikujuka akujara irwacho prampit awo ajijasyo pamp kaprampit ndakayeya wakaamba iu langa awo langa awo ejo ndakaamba iya ino chinzi wakaamba tandihi ndakaamba ambepo tandihi ero jijasyo jakenda prampit pampu pi pampu kujara mbuli obo ndakayeya ino chinzi jishupa ano ino chinzi jishupa ndakalanga aruwo mburi obo alimi ndakaamba mwangurure satani musina lya jesu kozwa mulinguwe jini ndakaamba ejo ndakaboneka mburi kuti ngukampafwa imuphati nchopeni ikutandira bulamfu obo wakanyamuka ikuzwa kunze ili akwe aboya bulamfu gabulengerera ansi ikuzwa kumababa akwe elyo wakawuluka ikuzwa kumatende akwe mburi obo wakali kuyabuya gatalika nchopeni ikubohora kuli ndime jangusu mburi mbwakali kubohora ndakaamba omwamiresa ibura kwa jesu kristo undikwapirire ikuzwa kuli ejo ero waini wakasotokera muburo kalanga elyo ngoyu akapete mbuli chinsinsi mwachiphati kasunguluka konse ikuyinkha atala kuyinkha ansi kunze ilyaburo wakachija ikuzwa muburo waini kunjira mukanda ikachirira changuzu mbuli mbwakali kukonzya apopothwa ndakabweza neri akumuthola ikumunzi elyo ndakajoka elyo tindakakonzya vama pakanjira imuya akuti kumbona imirembo azinthu zyonse takukweye chinthu nochipa chomwe muburo opo ino chakali chinzi idiabolosi wakazwa mulinguwe ino nchinzi chakachithika wakayima kwakayindi kachontho kukonse muthaimi nokujeya jiyindireza abiza ijwi ilyakwe mumyoyo yanu amubwezepuyo icheva elyo akuthalika kukosaula akuthenda aleluya tandijisi ichi nthindi chakulindira ichinthu nochipa chomwe ichimbi ikuzapuka ibuyo tandijisi jindi ajalo chakusithikira wakaamba elyo kweza musako wako akuyowurazika amuhwanda elyo ikuti na kufumbwa munthu wakanana kuli ndwe uthasoli kukanana kulimbapo ikuti na diabolosi wamba ebo ulisi obo mboli mukulimhwana uthasoli kukanana kuli ngwe kusumana napuyo kuyapuya idiabolosi nyowe mulisi idiabolosi wamba pere nyowe mulisi na nyowe mulihi bobo abobo chindi niwakatambula muya usalala kulayeya va gati sondoke uthasoli kukanana kuli ngwe kusumana napuyo kuyapuya nyowe mulisi kujatiza bobo abobo ngunduwe alesa chilikapothu kukhala alesa ulananika basike pakwe ndekupinda lesa ulananika ibasike pakwe mwabona lino ndekuyenguluka ipulembo buchontho awa pere ndiyanda ikwamba eji awa amuswiriro eno kapotu mulindu munini swirira kapotu awa tulabona mupyungi wa diabolosi mbokuti mbotuchita lino ndichisima gwaro manji awa amasinsimi azinthu awo mpakapoola akulimbapo abanthu pandene mu baibeli alimi kapachita chinthu chichona mbuphyungi ibwakwe lyonse nkusola ikupamba ibanthu ikutashoma ijwi ilyaleza amusiyirire nyepo nopa sulumamba ipachiyingano lindi nyopo mwatashoma ijwi lyomwe lyaleza ya baibeli lilembedwe mwanyanzikwa zilwanyo washomana muyandwa yepo wanyangwa zilwanyo walipa yebo mukomphami amusame ziwano zyonse zyaleza amen tuli munkhondo echoleza chakamba mbwini madzwi a abanthu bonse mbubechi mwabona pere kufungapoyo yebo ikupamba ikuswirira kuchinthu chomwe obo mbopyungu ibwakwe mwanyanzikwa ziwanyo zinthu zongaye epa zyakele ndekuswirira chomwe wakanyangwa ziwanyo mphonya ibuyo ino diabolosi wakachitansi wakalilongera changu zokuyinda mupamphu ibwakwe mumuya wakwe elyo wakaphilingana sa ejo chililuleme wakaphilingana kayindi kachontho kakonya elyo na akanyanzikwa ziwanyo chiyindi natha kashoma ijwi ilyaleza awa tulabona mupyungi ibwakwe basumame baleza balilayiridwe ikuti amusame ziwanyo zyonse zyaleza sa ejo chililuleme inakuti na muyanda ikulemba irugwaro olu apepa lijanwa mu Efeso 6:10-13 mwabona kwa lubala ikayindi kanini ikayinda Ngujibaro Yesu. Amuboni, amusame ziwanyo jonsi ziareza. Atu, sena mulichisi jendi. Jama mini timachonto. Atu jege kuya, iwaka indiga nini. Atu boni ibuyo, iguti. Ziruanyo, zionse, ziareza, ninzi. Right. Chivo tu, atu tarigile aga mpango, igaten, lino. Amu swirega botu lino. Atu jane, ziruanyo, zionse, ziareza. Umaregero bagwesu bangu. Lino ndirizi, ndiyo, ndi. Umaminiti, ari kumi obiro. Yonya eno, iguya, utwerufu, utandira, ibuyo. Ta, tandi, tandi, yandi, igumuisha, jindijilamfu, sunu, pere, inga, tinda, no, jane, buyo, igubanga, murumbe, omwe, ushede, mane. Nka wese irwendo irwangu rumwe rwagurirwa rwa mainza mwabona ero muri zina nyebo muri zi iguti nkambonzi ndiri mukujiteji ndo mwambira ibuzwa bumwinda ka gisigiroto tinda garede ikujamba pere kiribuyo amanu angu inganda jijita ajaro mwamina agamana ikundipa ibupanduruzi ndakarota kuti ndakali ikuliwambira ikusabuka imuronga imupati umurimo wakutora imagani mabotu Ali eno irutanzi ndakali atala ibuya amuka ntu wangu ero mbanga ye baka muzi yonse George Smith 6 second Smith kuno mutauni George Smith murombe wawe uri mumpi yaba sirikali kuno waro George Mujete ngujakorwa eno pere wakali umwi baba sikurwana bainda ngu umwi wakaendereza ibuya ikwangu kentana kwaro ibu inkaku YMCA akubusena ibuli bonse Wagari kutuisha. Alimu wagari ubinda. Ubinda nchobeni. Wagari buyo simfaindi mupati. Wama paundi ali imwanda. Amagumi one. Awosanwe. Alimi wagandisha. Alimu wagari gunga waima awo. Alimi wagari kukonsia. Ikuweza mfaindi yawe. Mburi obu. Agundu manchobeni imuita. Gundi nyamuna. Usianikizi kwa guburambo. Mwabona pere. Alimi tinda. Kari. Ikunyongana. Wagandisha ibuyo. Waganyina ijintu. Nejibajo mwe. Pere igwi ya ibuyo. Eyo mpaonda ndagarota masiko amwi chakuti ndagabona 6 second Smith lino. Chija gari jirengano, chakari jiroto. Eyo ndagabona 6 second Smith. Ibantu bakubushi kababora ikumurwana. Mujisobano jakubuntani nansi. Eyo walo oyo muntu wakaindi. Ikutandira o. Ndiera ndiri magumi osanwe. Awire walo utandira magumi osanwe. Alusere magumi ari jisambomwe. Waganyina naba omwe. Wabaro bantu bakubusi ibagali kukonsia kumukuma munzira ili onse uraba lebura buyo muri obo ikubala zika buyo ajibuye akuba jata mumanza agwe ndakaya ejo chenzu ndakaya kuti mukaitu wangu wakali andime alimwi ndakamba ejo chenzu ndakamba yebo uli zina meda wakali mwi wangu wakamba nda ndaya ejo yebo Konda ambira kuchatikizi anchijo. Ndagamba ii mnene. Agu isa kwakwe ikubotu. Ndagasunda ikurwana. Kwakwe ii akusumpukite ikurikumi. Akosanwe. Agulega ii imurimo. Ugamba uga imagani mabotu. Haobu yo jaka jincha alimwi. Ndagari ikuya weya. Ameenda. Pere jindi nindagari uyabuya. Ndagari uyabuya abato uganjini. Ndagaranga atala. Eyo mpao. Waka kede ibagwesu ibangu. Igaba kede ao. Mugato, gabali bambira igunka andime, ndagamba, tamukonzi ikujita ejo, bagwesu, ndere degunka endike, ero simato wakabora, ero wakamba, mbobu gato wako, igato, igaprasti, igatuba nchoven, ndagamba, ikutari ago, wakamba, ewo ulakonzia, ikunyamuga, munzira ei, ankago, mamaire alikumi osanwe muora, ndagamba, pere, ndere de iguzabuga, Inzira eyo, mwabona. Wakamba, koya abaru barumi. Ndagamba, tabali wa simato. Tabe zinchoveni kujatikizi ya ejo. Bari andi demaningi. Tabakonzi kwenda ya kufukambana munzira yomwe obo. Koonse bayonyi gira iguya. Tabakonzi ibuyo ikujijita. Wakamba, sayebo. Koonzi ya kuchoma. Ndagamba, swirira. Ndi, ndirizi. Ikunji, ikujatikizi ya imato. Iguinda, mbobazi. Eryo inga, tinda, sola, ukwenzi aja kufukambana munzira yomwe, ayejejo, oyo mushobo buyo, waji bambyo, ndagamba, jerede ikutora ikuato, ikuanjini ikukosora ejo, ndagamba, jiotora, jintoje mwe, jipati maningi, ikuinda ejo. Eryo ndagamuona agaranga gonse, uri umwi wabagwesu, eryo wagamba, saye borisi mato, ibagwesu wagamba, mwabona, ndagamba, Eyo jirurubite. Eyo simato wakachoka. Wakamba. Wambia ejo. Chakujita. Kamba. Balagu yanda. Balagu shoma. Pere. Kamba. Ikutina. Usole. Ikuzabuga. Mugato obo. Uganjini. Uyosola. Kukutobera. Mugato ago. payofuka bonse mwabona gamba tabagonzi kukutobera ero ndagamba eh ino ndede kuchitanzi ero simato oyu kuchito wagamba yebo joga atala awa gamba kulibyo jobweto jomwe jinini mujisi eji jonsi jobweto jomwe jinini eryo gobika ibuyo mugati jakulya jinji igamba eryo bayo kara awa bayo kara awa ujindi yebo watanuligo ero wagamba yebo erete uyobika isiakulia. Eyo ndakalikula ila ibuyo ziagula, ziamishobo yonse, ya makabichi, matanipu, maredishi, azintu, uzirundiga, mugati muya mbuli obo. Kabela, ndakasinsimuga. Tani zi ncheja kalikuwa amba, pere ndizirino. Mwabona, tulimu kubika mugati ziagulia bagwesu. Obu mbobu umi, guaguti, uerete, uyoenda, amuli ke. Iyo ulawe ya jiroto nchoga jisi jindi ejo. Nuwaka sangu na igubora guno. Igu jatili zia piramidi arimi wakaya yaguti inga. Nuwaka tanta mugati muno. Ndagamba leo wina mtu utanta atalao. Leza uwele degubika imutu atalao. Yebo wakatanta masena agu jitigira. Oonse agu nyama. Ayebo agari igu konzega. Igu tantwa. Ndagamba yebo togonzi gubora ano. Leo mwabona. Jogera ansi ambira ibu yobantu iguti chizwa iwareza mwabona gojento jemwi ejo yebo chota kwenzi igu ya amina mbuli buyo iba kwesu abajihi ambungano yangu asintu zionse arimi ibu watu mbuli imbungano isimbi mbozi bede aba kwesu masena wanse ino sekwenzi kutantamuka kuzwa kumbungano ubu sena kuya mtu umu amba kambu nzi chounka kumasena abaro bantu balo bana trinitaria wonsi aba abo abambi waninesi, Jesus name, alimu zintu zionse ezio, izi mbiguya. Kambu nzi, chosangana abo, muza ili onse.
They are mine.
Mbiba angu, tajugwema gani ejo. Choba gajita. Mbiba angu, barongu, jigamba ugiroja angu. Jindi liza niya gajita ibu birogo, maneresa, agwaro, wagambira Musa, gamba, uliandanya. Ndiyo tariga mugo wa ii, mupia andwe, Musa wagalisowera munzira, gamba, yebo. Wata naba nyonyona, dinyonyona. Tawema gani eyo choba gajita. Abo, mbenda gatuminwa. Uratuma mumuni, igutari, igumuniga. Abo, ari mumuni. Abo, sena, ari mutima. Ogo, konkugo mumuni, kwa uzuriwa. Yebo, ede kunjira na abantu. Yebo, ede, igu ima ambabo. Neguba, ule, ede kujita. Muburubisi, igu abo. Izwa, ya gatulubite, muriburubisi. Mubaka kwenzia iguba. Ngagalikubite robo ikusigilaleza. Waka batagata. Pere Musa. Yonse ndagagamba obo. Mboja kasola igubora. Pere imu ya wa Kristo. Mburi Musa. Mwabona. Mwabona toonse tururibete. Wakatu imini na toonse jindi. Nituagali muburubizigesu. Tawwa magani obo. Mbobarubide. Tutalegi guba arusu anano. Na igulega igubelega. Agintujiri yonse. Ufunga kuti. Tuwa kwenzia iguli jani na muntu. Atu njire antomwe. Osongwa hara mburi nzoga. Utabisi mburi nziba. Mwabona. Agusola iguli chanina ibantu bonse abo ndetu konzia. Lino nche chendiri mugamba useni huno. Kuyobora zirio. Iguyobora zirio igutegwa mugabe aji ntujimui jagulia. Igutegwa mugabe aji ntujimui jagutahunya. Amuji chani ama tepu anu. Amukare mugutondozi watu anda. Ndiza jindi ngatano oligo. Waji ndijiramfu. Muno oyo yeya isintu ezi guti nziabwini. Amukare mutu anda tuanu aguswirira. Mwabona, harimu zingu zirio, hivi obora mugati, muji obweto, tandizi kubusena iruendo, iruwabu ila, kurubede, pere kufunga, kurubede, ulezi kubusena, kwandi soro ilera, tandizi, ditobela buyo. Ino nchinzi cha agamba, awalino, amu sirise, umalegero bagwesu bangu, amu yume mumami, amunguzu ziagwe impati, amu yume munguzu ziagwe impati. Amu samezi wano zionse ziareza iguti njombo mugozi yegu ima iguwa mameneno ajaborosi. Kambo tatuwi abantu ibagyamai. Igutu wala mishonga. Agutenda azifuro. Mwabona. Ejo tajiri nchejijo. Pele guruwa marero. Guruwa inguzu. Iguruwa beenderezi. Ba mutima wanyiga ei. Ibeenderezi iba mutima. Nguni weenderezi ya inyiga. Idiabrosi, chama simpe, nguni zintu zionse ziri mugu sumanana. Zionse zintu zitari, ziabu naleza, zisumanana. Bose, winda awa, mfurumendezi, alimu azimu zintu. Ngutiabrosi arike, iba ibe liaga ambabobo. Idiabrosi nguendelezi ya United States. Idiabrosi wangendelezi ya German. Idiabrosi nguendelezi ya masi onse munyiga. Ndibora, iguli nchijo, muga indibuyo, igashonto, elio, tiyo ziba na, ulajita nape. Na iwami bonse, iwa wasola ikuba, abuya kusola kuba, kuhende nise kwa adiabolosi. Iku sigira lesa, agage iwami iwagwe. Tandambi kuti ibantu bonse, bali mulinjo kutiabolosi eno. Kuli bantu ibana lesa, mumirimo eyo. Yamfrumende, uyoba umi, uno, umasigu, agu bwene, kuhonya iguno, ikutondezi, ajifanikisho iguno, anto umwe, amugwesu, agabrat, iguno, gubusena, wagari imu iminisi, kubaleri iwajisi, batandira, iguli iwosanwe, imugwesu royal, alimingu uyoba guno, ndiye yakuti ikutandira nsundo, yabiri, umuguweka angara, imugwesu nebo, uyoja ambilisia, alimui, mwarumi mubotu, wagamba kuti wakari kukonsia, ikuganana, mumiraga ili rusere yandeni, ndashoma, terejindi naga tambura muya usalara, yanaga jisimulaga wakukonsia, kukanana, umwami, abobo umwami, wagamupa umwi, wagamba, abobo, wagamba uragulingwe, oyo umwi, gamupa umwi mupia oyo, Guagataia, Chibotu, Ubi, Guagumuya, Mumasena Agu Churu, Chitagago, Inamusirire Nyonsi Nyebo, Novasurumamba Eno, Katutana Ibuyo Gutariga, Imundando, Wampairo.
Take unto you,
Amori Wesere, Guriwanu, Gurindinwe, ZYOONSA, Zionse, Igutariji Verabuyo, Janchijo, Ziruano Zionse, Zareza, Iguti, Nyebo, Mugonze, Igugazia, Mubusuba, Ibubi. Obumbobusuba botupona mo. Ere mubujita zionse, iwima, amuime, amen. Mwajungwa ejo, wabona muyandwina, jindi mwajita zionse, zomugonzia, uguima, pao amuime, mutaputi, amuime koguti, damujisi, muzigungu zianu, amusire guli eji, amusire awo, ejo mbojibete, zigungu zianu, ezio nzibera, zianu ziagati, awa, mwabona. Gamuri angite abwini. Ibwini ninzi, ichwi yareza, kirigabotu, ichwi yago, ngobwini, chibotu. Amuguma jikuwa bilisho jaburulami, ejo ngu, jita ejo, kirigabotu, jisi ichwi yareza, mulindinwe, igu jita ejo, kirigabotu, jikuwa bilisho jaburulami. Elio amatende anu gasamide, igubamba, kwa magani mabotu aru umono. Kamuyangu busena, bulibonse, ufunga busena, ufunga jindi, matende gasamide, igubamba, kwa magani mabotu. Mwabona, alimi amulange, winda zionse ziajo, mugweze intobo ya rushomo, ero njio iwisya mihwi, mwabona intobo ya rushomo, anjio mugonze iwisimya mihwi, migari yonse ya mubi, ero amugweze ngoani ya rufutugo. Obo ngobuntu, imanu, imanu, mugati awa, imutwe, uhumba atara, amutwe, elio, elio, icheba ya muya, lili, ngojwi yareza. Mbobuti mbomu yoregera ngoani elio choyo yita, ngujigwa virizio, inongoani yaga pangwa igunzi, muguba, muguba gwarota ugunzi igubamba iguyuma irogo, muyumu. Buyumu ulogo igu inda ibutari. Ihete ya muguba ininzi ilufutugo. Ruzibo uruwagu ziba eji. Eyo kuponesi wangu. Uzuwagu lileza. Lufutugo wangu. Uzuwagu lileza. Ruzibo wangu. Lulendera na ajwi iliagwe. Ibutari muzezo wa mambungano. Ijwi. Amen. Pawe kuhumba atara. Ajikuwa bilivyo. Ingwani ya rufutugo. Wangu rugo. Weza ejo. Pao kwa yagu enda. Kwa yagu mbere. Oh, eno. Eno. Ejo. Chetwele de kujita. Pia satani. Ilu amulangirile. Eno. Tu. Ndere de. Iku binda. Here. Ndere de. Iku njihia eji.
Satan's army brings disease.
Pia satani ileta marwazi. Obo mbwebe de satani. Usiku nyonganya, satani, bose iwa miwa satani, umarwazi, lufu, abusu, agunyongana, aguliviga, ziose ari satani, leza ngubumi, luchomo, utangaro, rumuno, abu sena awa, mwabona, lino ezo ninguzu, ziobio zipati, ezo zipora antome, ndiona eno, zilimugurwana, ponya awa, mubuyage, ponya eno, zilarwana, ibusuba, abusuba, andinywe, Inguzu zionse, satani ukutobera ambari, oyo koriati, wamupaisi, wabwami, mupadi nchobeni, usora gugugonga igufa, uri nchobeni pereleza, yebo uri wabiri tuwe amen, amagani mabotu, ajwi, yagwini, yangi tuwe mujigungu, ijago, ulemu, mugamba usi, ejo, mbojibete, ingwani ya rufutugo, intobo ya rushomo, arimu acheba, uri huga usia, mchanza, ijago, satan, gabora kusu anganya, ndikusuangana muzina ya science, ndikusuangana muzina ya zirengwa, ndikusuangana muzina ya kabungwe, ndikusuangana muzina ya eji, ejo na ajimbi, pere, ndakusuangana muzina ya mwami, leza wa Israel, ndabora kukutobera nduwe, olegera, arorofu, tarugonzi iwi maao, odonkora jipuro nchobeni, iwi inda mwenchijo, jirigabotu. Mpia satan ireta marwazi, iriompi ya leza, itumidwe, iwo zitanda. Amen. Chejo we, zindi zionse satani asora, jintu jiri yonse, ali nduwe, mpia leza irerete, umutanda. Amen. Umutanda. Eo njenzira, ya loleza, njaga beresia. Satan waka beresia mpi, ya runyo nyogo. Ukuta shoma, iku ilareza. Alimi, wakaliguri ya gira, iwami, ubotu, iwi inda. Nikayari, waga jisi, paoleza, waka mutanda. Nzira yareza, ngu, tanda, mubi. Soeransi, ngu isusha. Soeransi magweza. Soeransi, gulibiriga. Soeransi marwazi. Soeransi, jibi. Amen, ula atala, alinchijo. Wagabuga muni Kristo Yesu ulikede mumasena aguchuru matiabos onse gunsi ya matende iliago ikutena watariga ikuyunya imutwe wago mugati muya ejo ulisi yebo ulifide bumi wago ulisi sidwe chinzi ikufa yebo ulifide kumakano ago ulifide kumanjeze ya ago uyanda kwa kwini ikuwabu ntonsi inga wamba ii daera nda ikufa hukum huisi aigwago ikufa kuzintu ezi jose elio wazikwa musinaria Jesu Kristo elio kufumba mkwabede mkori andwe kufumba mkwabede pao mbubete aebo ino chinzi ya kajitika chindi baro umui wago wabasi kuzumba usia nilaga njira kuchuru lesa waka mutanda elio waka ambanzi kulibasi kumamba abo ibaga buga muli Kristo chindi diabolosi abora ambari amumu pompele anze amu mutande jindu Jesu naga isa impi yagwe kubatuma kumagorero anjiga kamu ya mwenjiga yonse aguyo gamba uga magani mabotu kubatu yonse oyoyo sumina aguba batisuga uyo futuga oyo teka sumini uyo nyonyoga elio ezi tondezo siyo batobera abo ibashomi masuruma mbabangu muzina lango weotanda madiabolosi uga nanumyambo mipya bayobwe zanzoga na agunyoa zigora pere tazigaba gori ikutinaba vikamanza abo abarwazi bayopona uyago mbele basurumamba wana Kristo umachinga mburi kurumamba ajinga noja Jesu uyago uyago mbele ndagaba mburo angwe nekwa bobo ndapona tandiri ndime upona pere oyo upona mulindime ijwi kari yabu ya kumbele leza kasorola acheba yagwe hivo siya gonsi pao tajigambi jindi granti nagaweza rekimoni harimu oyo mwana gazi wako musanza imunini nagabona granti gabora mugati hivu nanige waka muma elio waka amba meso angu abona igulemu wakubora igwa mwami uli mguli ataura waini kubusena iguli misansa abugali kuyowetwe waka angurura rurabo rubiabi acheba iliagwe ilifamba iliosya inkamu ziagwe ziampi siri mkuzumana na mugu machina. Amen. Mbobu te. Granti mwagabwe za Redmond. Mbuli wiyo mwagabwe ora. Kuli nchijo. Amen. Eo njenzila mwagabwe za Redmond. Eo njenzila basu mwamba ibare za. Mbobabwe za ijibi. Mbubwazi. Mbuli wiyo mwagabwe ora. Kuli nchijo. Amen. Eo njenzila mwagabwe ibu zumba usi. Ibabo. Abuyo ofu azintu. Jindi. Umui abuga. Baramu gonkera ansi. Iku suwa munzila. Oma. Ejo chejijo.
God cast them out like he did in heaven.
Leza wakabatanda. Mbulimbwa gajitai kuchuru. Sirutu wesi mupati nchobeni. Wakatu tondesia obo. Mboja gajitwa. Amen. Roy Robasoni amugwesu funky. Ibunji wanu. Basi azigweni. Basi rumamba ibaga indi anu. Mbulizi sirutu oyo wakasimpe mgabete. Jindi jimui. Nda eji jivera jinini. Jazi amirido. Jazi Jefferson fiyo kunserero guno. Musena. Iwa papsi. Waga jatwa muriro. Arumi pao waga lijivera jazi ya muriro. Cha Jefferson vio gaji mwi. Kunselera kuya. Eiro suruto ya genda. Onse gamba. Omona manzi. Masho ontu atara. Mwole ilapira. Kamenda ganini. Abusena. Awa. Pao. Waga bora. Cresville. Omona manzi. Masho ontu abusena. Awa. Sips. Buyo. Waga. Pof. Waga pia. Do. Waga ita Roosevelt mpao. Waga bora ibantu. Waga isigwe. Abo. Obo tusairi ni mboto wakarila. Gwonse iguya. Hero mbao basi utuwe wapati. Ambali awa. Baba. Bajibela. Chazi ya miriro. Kwamba. Bomona manzi machonto atalawa. Bomona manzi machonto ansi awa. Iwan tu, bataka isigwa. Mweze mpa obu yo eo injini. Niagasima, nguni, wagari, umutwe, wa matantiro ayo. Isirotwe, jindi matantiro ayo. Naga ya mujuru, waga inka angao. Jindi naga uma mpurungido. Kanaga linasiga mpurungido. Wagagwe mpa, ige mbe, igagwe. Aguga wara, iguinda, mpurungido. Aguamba, amubore, barombe, elio, muliru wagazima. Muma miniti machonto. Isirotwe, tari isirotwe iwamba, omona mazi machonto awa, solega achonto awa, hele ambore barombe, amen, waga sororela, munzira, waga tutondezia, mboji jitwa, daga eya, ejo jivela, tazia muliro, jaga isi kwa igabotu, waga uzima imuliro oyo, muma miniti machonto, kambonzi, waga jisirotwe iguya oyo, wagazi ejo, chagari kujita. Mweso amba ura iwi ilo iluago ronse, wazia bugombi, ndo yanda, tumungwe tuwago, tuwaga pangwa abantu. Tubunga chwago, sobana anchijo, nigese surotwe mupati oyo, waganda ambira inzira, ya kujijita. Wamba, ikutinanda gonzia, kujinukizia, kujihwa, bufu wafuba. Je inzira surotwe mupati, njagamba ikuti, mojijitwa, muliruka chapter 4, kandi jisiji ndi jagubara, amujibare ilwanu, chibotu, luka chapter 4, mutarigire aga mpango 1. Kagwena agamba, lino, njo muambira, gamuya, kubusena awa elio, munga pange, igabunga, igapati, amunga bambe, ibaharu, abataibona, na, gabambe, makadino, ama bishopo, alimui, amunga bambe eji, tanagamba ejo. Kindi sata ninaga msuangana, wagamba, eno, yebo, ulianzala, sandura mabwe aya, iguba, ijinkwa, wagamba, ulire mbedwe. Wagamba atara awa tiyo kutola yebo awa akukutondezia yebo jintuji mwi pere kulire mbetwe diyo jita eji ikutina yebo wajijita kulire mbetwe yo njenzi la sirutwe mpati njagamba kuti mboja kajitwa mbobuti mbojijitwa mjizi kulire mbetwe ikutina babi kamanza abu abarwazi bayopona kulire mbetwe musinari yangu bayotanda majaburosi amen ino ninzi kulire mbetwe ayonge mara hiliro asirutwe kulire mbedwe kufunga mtu umwa matu angu akushoma aringwe oyo wakandituma uliabu mikutamani kulire mbedwe kulire mbedwe kulire mbedwe ayonge ayonge mara hiliro oyo ngosiru mamba eyo njenzira ayo ngema toberanwa mapati ngetutonta utara ino wakajitanzi wakenda kuya atara nchogeni kuya kuli Goliati wakatondezia mbobuti Davita wakatondezia impi inzira, moja kajitwa, mbobiti David, mbwaga tondezia, Israel inzira, moja kajitwa, Davida, chamba, mfutuli, uyandwa, mwabona, mbobiti Davida, mbwaga jita, waga amba, nje inzira, moja jitwa, amushome, ikwi, ilia mwami, ilo Goliati, waga yutugao, kamba, yebo, ulisina, njogu sumpura atala, umamaninu asumo eri, elio, njogu sanizia, utioni, waga amba, niswangane mburi, igabunga, niswangane mburi muntu wasunu wasayansi. Niswangane acheba ijago pati choveni. Yatu wabora tulikumi atone. Niswangane angwani ya muguba. Harimu ajigwa bilicho ejo. Chenda taga gonzia. Agwaro igunyamuna iguswa. Ansi. Niswangane mburi siguru wana waga iya. Niswangane a PhD. A LLD. A LLD. Yabu biri. Niswangane muzintu. Ezionse. Perendabora musina ilia mwami reza. Wa Israeli. Eyo sunu, njogo sora mutwe wago iguswa, usiwe sozi yago. Amen. Eyo mpi nini logo, dai utuga awo, igurwana, tompo mpo elio. Pere, wagarisi awo, paga yuhi. Isu waga izunga na buyogunse iguya, muntu, munini mujete. Kori atu waga amba, njogo tondeza, oyo, ngwenjo ojita, elio, ngoyo, wagasiga. Waga jisi, F-A-I-T-H, mwabona, muli, J-E-S-U-S, mabwe osanwe, mabwe osanwe. Gelyo mwe, linini mugati imuya. Iguli talisa iguenda. Kari sunguruga gonse muri ejo. Imuya usalara. Waga jatabwe, kavela, ndelyo, yaga unka. Kori atu waga witansi. Eo njenzira, moji jitwa. Eo njenzira jesu, jagamba. Ejo chagamba, lino, igutinyebo. Nobagwesu, nomuka, mumasena. Amu murimu, igutina, mure anda, igusunda. Madiabolos aya. Njo mutondezia moji jitwa. Satan wagamba, nakuswangana. Kori ati, nakutondezia yebo, ejo. Chegonzia, igujita. Yebo, ulianzara. Igutina, ulimwana waleza. Nakusundigizia yebo. Yebo, wambaguti, ulimwana waleza. Nakusundigizia, yebo. Igutina, ulimwana waleza. Sandula mabwe aya, abeji mkwa. Kori ya, ulianzara. alimu ikutina uli mwana waleza uli jisinguzo kujijita wagamba ele kulire mbedwe eno imutaka poneni ibuyo kujinkwa jirike oo njenzila sirutwe mupati njaga jijita waga mwinya muna atara liampera ya tempere wagamba ikutina yebo waliswa ilwago ansi gamba yebo ulizi kulire mbedu agwaro gamba inya gamba kulire mbedwe arwo yebo utasuki mwamireza iwago mwabona na obo mwagari charwagwe imwamireza iwago yebo utasuki mwamireza iwago ulire mbedwe arwo mbuli obo mwabona o ma ino wagajitanzi wagamusunda achwiri areza iwo pingi wa diabolosi kubamba ikuti utashomi ichwi yareza elio siruto mupati wagamba amuweze ichwi yareza akulijita musina lyangu bayotanda wa diabolosi oh satani surutwe wabompati oh inya nyebo mulizi tumwi twatubungwe oto tusora kumubamba ikushoma ikuti ujisi nsumba ziandene nyo mulizi mujira upasubede azintu ezionse mutajishomi pe tari jimo ejo pepe munene Mugwesu, muje njesu, mutashumi kuti, ujisi ejo, kajitabuyo ejo, ikumugonga, oyo tari jabulosi pe, jabulosi tajisi nsumba, ikuswa kukutariga, najisumba uziyama ningi, ngumuhu ya buyo, jabulosi ngumuhu ya, tajisi nsumba, ziande ni azintu, muli mbo msora, ikumutondizia, pepe, pepe, pere, musongo, Mugwesu, mtu musongo, waga iya, muli mbogo herede, yonse mwagabete, mugu songo ibwanyiga, o inya, gomubotu, mugu nampi yagwe, abu songo ibwanyiga, mane, Mugwesu, mutasori, gu, tasori, ugana na majwi anu, chibotu, mwaziba ejo, chomuri, mugu amba urajindi, mwasu wangana umui, waba warumi aba, ibamba. Imazu wama lele aga inda. Pepe, tajisi nsumba. Tipa saugite. Uli, oh, uli, mubu sena inchoveni. Kwa seminari. Uli songwe delogo, Mugwesu. Che pandurula. Uli sumpugite. PhD, LLD, QUST. Arimwa zionse isimbi. Siajo, mwabona. Ose mungati muya. Uli panugite buyo. Muli mwagonzi ya iguba. Musongo, masimpe. Ngunzoga. Sikusobelela. Uba inda bose ibabo masusu ga pandeme Mugwesu arimwi cheba pandrura samigitwe arimwi gagatagwe igankwina mubagi ilagwe upanugide mulibuyo musongo abupambu mulimbwa gonze ikuba jirigabot mutariyeli angwe chita ikuti gamuzi ejo chomuli mkwambaula jirigabot oh pere tulize bukyongo ibagwe waga indi tulize ejo chagari mkusola ikujita ikutubamba kuti tutashomi ijuliareza ejo tajisi nsumba ziandeni pepe lino tujana kuti na tajisi nsumba ziandeni kwa kutuwele de ikuwa jintuji mwijimbi kwa mwija njesu kwa musongo waga iya waga mamga igabotu Mugwesu ujisi mpi yagwe mbubonya amurange yindi jimwigu ya Switzerland sekwansi ibu yoku jana abu sena wagu ima nobantu uli kuya Switzerland pao waga bora mpi ya Germany ma vamuswa gule iguwa bora mugati ba jagaboneka mburi burambo wa matina bantu boonse baga isi kwa masumo oonse gaba mbitwe mburi obu tuogora tuli lusere na jiroba wakuru wanina elio baga boora ikutalaguya kubana swisi banini ibajete ikutalaguya ino ingabano jisinzi baga ribambite azirwanyo zia mabemba ikuswa kumasigera abo tusamu amabwe elio mpao baga ima baga liunga bazi solega utalanchobeni ya jirundu wagari minzi iyabo haa wampi yaba na sisi yaga suwa igu ya basu angana takugwe jitu nojibajo mwe chobagaba jitira bagabora ibu yo mugati akutora inyiga yabo ino nchizi munyiga oyo mwana chajita mujejebu yo satani oyu ngongwe inga watola abu migwagwe ikutina wagonzia chamasimpe ngoyo we ikujitiga jakufambana wawona iba na sisi takugwe nubaga jitide jitu nojibajo mwe Vagari wantu babotu, vagari usolega, iku kwabirira minzi yabo. Pere, vagari maao, ajamba, ikuti, vagwabirire. Nguwaga inda gaindi, vagari umui, wazina, ria, Arnold von Wekeng, pao, yagabora MPAO, boonse, vagari sungurigwa, gamba, ino tujitekuti, masana oonse, uhurabuyo, wankamu, ziabantu, vagari isi kwa igabotu, elio, nenzira, satani, njajigita, vagari isi kwa gabotu, masumo abo, gatondega nchoveni anze, muntu amuntu, muntamo, yomwe, jobiro, kuba sara mpi ini uzumana na ibuyo uyo kwenda ogo kugonse kubagere de kujita akubabweza ibuyo bonse bantu amacheba imasumu gazumana na kuyabuya saura ejo niyaga kosia mpi yabana swisi ayo inga nagaba mamanino utaranto beni lyajirundu kugwagali ninsi yabo abayandwa ibanakazi babo inga nibagali kubabisisya akuli kwa nkwera takwazanganisigwa abana bobo basimbi bakubusi abana ikujayikwa aminsi kumpa azinthu zyonse ziryo ziyatorwa ng'ombe azinthu zyamana mbabo mbobakabete chinthu ichakachitika kunanike kwakauma umwi wa sina lya Arnold von Winkelron kwakamba no bantu ba Switzerland buzwa buno ndafida Switzerland amen buzwa buno ndafida Switzerland bagamba inora jitanzi bagamba nyebo amuli tobere buyo akurwanya ajonse chomuchis wakaima awo gawara ansi sumo jakwe akasamuka nini baga jisimu tanza jakwe mbuli obu elyo wakongorola manza akwe muchuru mbuli obu akususa kuya kuli ejo kakwira amubambe nzira ya ruanguruko kazuza janguzu muli mwakali kukonzia ikunka kuonya kumpi elyo jindi naka jita wakakwempa limwi alimwi isumo ya elyo ndiaka kwenzia akwafusa inchobeni mujamba ijakwe mbuli obo kabela wakafuka wakabambira katanamka kamba kuli munsi munini kutala kuya ibana bangu abana bamwi abo mbendi andisha imunsi munini oyo kondakazwa kuura alimwi kamba nda ndabayanda peresunu ndafida Switzerland wakapa yangu wakamba ndapabumi kwangu ikuvuna jisi eyo oyo wakali simuli mwajamba tabanabete arumamba ikuzwa chindi ejo mane sunu ejo chakachikosya chakazunda mpi eyo chimu ejo jabu simulimo wajamba chakatondese kwa ikobo mane wakanyina mpi yakanyunganisikwa imaningi ibana swisi baka kunkulisizya imabwe ali mbabo akuba tanda ikuzwa mujisi alimwi tabana joga ikuzwa chindi ejo mane sunu eyo yakali imyaka iri myanda yainda mwabona kambo nzi oyo wakali mujito mupati pere o mwesu kuzwa bumbi chindi ikutaziba magweza kuzumba uzya ikunyongana abofu nizi yaka siyandikisya bantu ibareza mukasena wakali umwi wakaulikwa izina Jesu Kristo kuzwa buno ndafida ibantu chilikapotu ino wakamba nzi kumpiyakwe amutitobere akurwanya zinthu zyonse zimu jisi, ikutina ujisi mkori, korwanya mkori, mutayo uwi, yebo ujisi, kasamu, wanya agasamu, yebo ujisi kwe, wanya abwe, ufunga jintu, cho jisi, ejo, cheja amba, sirutwe wesu, mupati sunu. Daga weza ichi yaresa, ejo, daga sunda, jaborosi, anguzu, ziagwe, waka mutenda ura, mumitengu, amen. Ichi ejo, rino, ufunga jintu, cho jisi, ikutina ujisi, ichi, yomwe ibuyo, imwami reza, wanu, uyomu ponya. Mutende, amutobere, amen, amutobere, shirutwe wesu, munene, waka mutenda ura. Satani, amami agwe, imabo tumapati, abwebesi, maningi, azintu zionse, kusiga eno, tajisi jintu, nojibajo mwe, jagujita, andiswe, kirigabotu. Mwenjere mwenyama, wama anu maningi kuinda, bonse, abo, umunda, munene, jesu waka mbabuti, bana banyika, Gagari basongo maningi winda bana babwami bwareza ino ezinzongo zyo biro zipati tio ndigisi ndere de kujala ogu ikujumbana kwa biro kupati kuli mukubora anthu omwe ndiona eno ndiona eno nguora chindi makwasi azinthu chezi ya uma nyika ikusikira sayansi yazi yabusirika yakatasikwa alimwi zinthu zyonse yazingwa maningi takukwe chinthu nojibajo omwe alimwi tio buyo alimwi mpi nini yareza ili mukusiyanikizikwa kukasena azinthu zyonse mukweso jindi jaumbi Arnold von Winkelron ngujindi jindi jaumbi munthu wareza ikuima kumbere ngujindi ja Eliya kulibonya ngujindi ja chinthu chimwi kuthola kusena mpiyareza amujare manu anu mutayimi kwakaindi kanini kuye yakufungwa chinthu diabolosi chayerede kumupa ikuinda mumagano anu ili amwime ichu lyalesa talikonzi ikukakirwa ezi mpi zyobiro zipati chindi sinkondo nabora mbuli zambangulwe mbuli mbali mukubora sunu inoresa wakamba kuti inga uyojitanzi imula waresa inga uyobusya chiyimo chakuchirwana sa uli umwi wambapo Ii munene tula isigwa muri Jacob 47 ndandi chisindindi takuibara Jacob 47 ho amumukazi ye Diabolos eyo takozwa ibuyo here uyo chija amumukazi ye Diabolos mbokuti mbomukazi ya Diabolos inzira njona sirutwe iwe sumupati yakatwambira kuchita amukweze ijwi yaresa iyo njenzira mbomukazi ya Diabolos pinka kuchwi yaresa isirutwe iwe sumupati wakatwambira inzira ibuyo Mboja kajitwa, dino mungu jara, yanda iwa mba eji, oyu Diabolos mungorogoro, eno yobo, mwye yakuti, Davinsoni, mwye yakuti, uyoru wana imanana, uyoru wana kufunga jintu, wakaru wana Jesu Kristo, wakabola kulinguwe, akuru wana kutapwe kwa kugari, sena mungari yejo, sato nitanaka wana ibuyo lomwe, uyoru wana, abuwasi, kabera mpao, uyoru joga, akuru wana, kukwambila, mazu wa marele aga inda, yebo, ti wakaponesegwa, Tajigwe jintu, nejibajo mwe, kulinchijo, yeborizi ejo, chirigabotu. Waka ruwana Jesus indi zio tatwe, kuruwana wako tatwe, iwabugari. Waka putu mwijira, mwini Jesu, akutashoma iwagwe, mwiti iliareza. Jesu waka richwi, masimpe, tagwe na akajishoma. Iutena yebo uli, ngo iwabo ora, kuruwana, pabugari, mwini zindi, zimwi, sinkondo sunu. Hawa, pabo ora, kamba. Iko tunayebo uri mwana wareza nitondeze marere andijibone ikujitwa mugwesu wakagasya akurwanwa wabugari gotatwe ikutunayebo uri lino wakajitanzi Jesu wakarijwi iliareza wakarijwi wakarwana ijwi ulemu ndiri mugo babuyo uri mwabuyo gabotu ukambauka eno ndiri masimpe chili gabotu Jesu ngu ijwi kumatarigiro wakarijwi arimu ijwi yakarikareza Harimu ijwi wakalileza, harimu ijwi yaga kara, ikuwa mumubiri wabuntu, akukara, Jesu wakalijwi.
What did he do? He cut into ribbons.
Ino wakajitanzi, wakamutenda ura mumitendu. Oh ma, nilarega, ino Jesu wakajitanzi, wakali ijwi. Abobo, ajwi, wakainga satan, akurugwa na igwagwe, iwabugari. Wakakazi ya igu ya mburi, inkamu, ya para, basurumamba, laite, brandene, na chintuji mburi jimbi, mburi obo. Kakazi ya Jesu, ijwi, mburi obo. Ilo Jesu wakaweza ijwi, akumutenda ura mutubeira. Hallelujah, masimpe. Kamu tenda ura, mutubeira. Kamu sunda achwi. Mwabona, kukwana kwa kwe, amu rangirire. Amu swirire kapotu, ujara ogo. Kukwana kwa kwe, kwanzi, utashoma ichwi liareza. Ogo, kukwana kwa kwe. Awo, saa mwra kwezia, ikwona. Mkondo mpati maningi, ya kakwana yonse. Kulibyo, nguzu, siobiro. Satani areza. Eyo, chilwa nyonsi, cha satani. Nchagwa nyanduwe, kusura kubamba, utashoma, chilwa nyonjago. Uraku nyanga, chilwa nyon. Atu swirile si, choveni eno, amu swirile, utina wagonza kukubamba ikutashoma, jirwanyo ijago, ngu, wera na mujimo, utina wakubamba ikushoma kuti, jirwanyo ijago, tajiri jiu murogo, wagunyanga zirwanyo. O mkesune veo ndashoma, tatugisi ejo, amulange, uramunyanga zirwanyo, jindi amubamba ikutashoma, jirwanyo ejo. Jindi nyebo mwana siga ejo ansi, ejo, jimana kuruwana igwago, nyebo mwemana, amu chate, jirwanyo ejo, mdajira sigi ansi, tulabona kutashoma kwagwe. Atu, jitu jimuiga sara, chendi anda igwamba eno, munga indiga nini, Russia, janda igwamba eji, kurupa so, wabasiru mamba, wajamba, azimwe zimbi, iguno, alimu, anyebo, nabasi igoro, iba baibire, ino ninzi, chomuri bidiga agongoro, akujatikizia, Russia, tamundingwi, igwamba, Ikuya ziyo kweto ziyama bomba. Saa, muna ndivwa. Ino ninzi, chomuli bilika kujatiki ziyo Russia. Russia tajiri jintu. Tabaka sundi umamba. Tabaka sundi inyiga. Komunizimu, taiga sundi inyiga pe. Ino nchinzi, jashupa ibantu. Saa inga ijwi iliareza, yaga girwa. Amusirire eji, atepu eno, unyiga. Daganana, na kufunga kumasena, matepu haya. Panga haya. Harimi kulindi nye nubantu uno. Najigwe magani, jintu jiri joonse, jiri tiga, kulindi me, amushome eji. Russia, komunizimu, taziri, mugu sunda ejintu, nojibajo mwe. Hii tujareza, karigonzi kukagirwa. Ibu na Romu, uyo sunda njiga. Atukweze jirenga noja Daniel, elio, ngochwi iliareza. Yebo, o Daniel, yebo, o mwami, Nebukadnezara. Ngomutu oyuan goride, Babroni, mwami bumbi, ibuyo, watona busena, ibuabo. Obu, ngusiriva, mwabona, obu, bukagali, Nedis O Pesia, Omuya Bumbi, Bagari, Gresi, Alexander Mpati, Ivochirira, Baganjira, Rome, Ero Tanguagin to Nojibajomwe, Jagamga Gujatizia, Communism, Rome Yagazundaniga, Jesu Christo Gazariwa, Mugami, Rabana Roma, Agupenzequa, Jindi Jaguayitansi, Nagabora, Iguno, Iguinda, Mugami, Baba Roma. Alimi akubora iwawe kupati wabiri ubora eno murumbe wawe urimo kupenze kwa atubungwe twabana Roma oyo nguli banyina wabonse babo alimi jindi nabweta uyo jogera akukwisha iwami obo wabana Roma ejo bamachuda lyose bakali kumurangira ikubora akuso kwisha iwami wabana Roma imbunga yabantu yakatolika atubunge tose munyika yona eno tubora antomwe muri ikabunga imbunga ya sangano ya mambungano gari bamba ikuba kabunga antomwe dairi Russia nguromu mbobobo mbamba imwami inya amuri tonde yaru kwaro au komunisimu na kufungwa jintoji mbikunze ya Roma yo enderesia sena medis o pezia Yagatola busena wane bwatinezara masimpe sena krese yagatola busena ibabo inya sena Rome yagabuyenderezya kuzwao sena wakamwaiga ikuba inguzo ya Ottoman zire komimbori ibuyo moto jiseno sena ezao ejo jamba ibutare Roshef jamba iburongo sena baga jisimuswangano wabo ponya uno arimbi Roshef waga samununa buso byagwe woji bamba ikuba antangalara Jintu, jichuritwe, waka bompa a desigi, muri obu, ikutondezi abantu. Ino maga ni nsi abantu sunu, kukuli lushomo, korwaya, kambo nsi, zata mshombi ijuliareza ikuti. Ngobwini, harimu jintu ejo, tajiri mugati awa, ino nchinzi yashupa, waka mbausi sunu, komunizimu, muka mbausi oose, uri abu sena, ikuno, lusora, ikuwana komunizimu, komunizimu, tajiri jintu, ejintu, diabolosi, Wole mugu kihunguzia kugonya gumesu ampe moyago elio tamuzi ngubuna Roma buna agabungwe elio Roma ngubanyina watu bungwe ibaibe jagamba wakali sikufura abana bagwe basimbi ibagali basibwamu ikuruwa nareza kuruwa na ichwi lyagwe basi mwamba amugweze ichwi bangero baruse amukale achwi elio ndiyo nyonyoga busu babumwi pere ichwi eri tariga nyonyogi Harimu njobo nubantu wakubusi, ikutina tila jitiga, mwinzalani iliangu, mwinyobona, chejo jintu. Sena waga kwa maga ni aga pepere, useni sunu, muka Kennedy, unka, uyobona pop, harimu ejo, pop mchagamba, mwabona, uonse ibugombi wanyiga, ndiza, tukabe asho onto, igumbi, wanchijo, sondo ichirira. Mwabona mutari virigi kujatilisya Russia, Russia ndipwe irinini ankomwe, mutari virigi kujatilisya Komunisimu, amulangirire ibuna Roma, jindi, neburi, muguga mantana, amambungano. Na kwenye tujire mbetwe, muru kwa rogu jatikizia, komunisimu, kwenye zianyika. Eyo, nirenda, achwi, na kwenye magani, aejo jintu, jirijo onse ijimbi, jinka, ngujwi, nendi shoma. Ngubuna Roma, obo, kuyo otoranyika, alimi, ibuna Roma, nguba nyina, watu bungwe. Waka nyina, nga bungwe, mane Romu, alimi, atumui, twabo. Tuwaka suwa mwini njio, alimi baibe jaga amba, iwobo, wakariba njina wabasibuamu. Inga nakaraji sera, abu suba, ari nchijo, arubo, pere, ndiye laguti inga, agwaro, ndasumanana. Jindi sinkondo, atuwa na mpao, damuwa ambira, yebo ere tegubo ora, ikusangana, andiswe, ino uyo itanzi, iku pingira, uli wanya, iku tarisuru mamba waka simpe, takaji jiti. Pepe munene, ino jukitenzi mpao, imanu, amuleje manu ayo, agari mwini Kristo. Ejo baibere, chelia gamba, na imanu ayo, agari mwini Kristo, abe, andi nywe. Ino mshobonzi wa manu, gaga jisi, kala achwi, kiliga botu, kala achwi, ichwi ya tata, gazunda sinkondo, sindi zionse. Ino jihindi sinkondo, arwana, agusora, iwa ambaguti, were degu jita eji, agujita ejo, ino uyo jitanzi, kala achwi, kiliga botu. Ino nchizi nchoyo. Iji tampao, weza ijwi, ino jwi ninsi, ibaibeli ya gamba, awa, tuwazwa kujibara, kambo muya, wareza, ngu ijwi, mwabona amulange, awa, elio amuweze, ngoa yarufutugo, arimi, icheba, icheba ya muya, icheba ya muya, ninsi, imuya oyo, unjira ibinda, mumanu, anu, awunjira, mulindinye, arimi, icheba ya muya oyo, ngu jwi, iliareza. ino muya oyo urwananzi ino muya urwanyanzi unyanyamuga uri ngwa ichi moyo Yo, Boremu, Inu, Iwanyansi, Uriwa, Itwi, Itwi, Atuliambe, Itwi, Itwi Yaresa, Uye, Yomuya, Chowanya, Muya Waresa Ulenda, Tanchoven, Iguya, Uri Jaburosi, Arimi, Gamba, Urirembetwe, Amen, Urirembetwe, Kabela Jaburosi, Ulagulegeha, Inu Tujitensi, Amuwese, Icheba, Liri Ngutwi, Yaresa. Iwuri kwera ansi ijanza rya rushomo janza chumu rya rushomo cheba ri boshya gonse ibayeri ya gamba muva hebrae 4 ngo ngucheba ri boshya gonse iratenda gonse ikubora agwinka mugeso ino urajitanzi weza ichwi weza imuya dega muya unjire umoyo wago kotura manu ago pamba ichwi yago ngobwini ino jita ejo muyi Ichwi lyako ngobwini mwami segaswiriri obo mbondiriwa eyo kufunga muntu waronchamba ndiri mukusinka ndiri mukumwaya zyonse yanzira izyangu kunyonyona gonse akusumba kusi akutashoma ogo konda kasora ikuba ago kuri ngwa gonse konda kachisiri yonse kujiswa gonse konda kachisiri yonse zinthu zyonse simbi tenda kachisiri yonse ndiri mukusimwaya zyonse ndiri mukukwenguruka yonse ezyo Ndiri mukubora ikugama nchobeni kumuya iwangu o mwami seruka ansi ye wagamba kuti wakandibamba imuntu uri sarira jakujita mbondi bede murombe wangu chibotu ndajura moyo wangu amanu angu konjira mwami Jesu elyo gwempa rushomo elyo chebaria muya bobo mbamba imwami bogwira haleluya amen Pao konkeransi basi nkondo bonse kumbere lyako amen chejowe konka basi nkondo bonse kutina i imuya wenzu uyosha wakaindi ukubamba kuli nkwa bonse jikosore chintu ejo ajwi lya mwami pere ikukonzia ikwesungu ilutangalwa kwa mwami kokukonzia ikwangu kozwa kuli ndime pa yebo mutande ajwi najibe daimona najibe Sinkondo najibe ikujiswa najibe burwasi kufungwa mbojibete weza ichu erio aguli kwera acheba alimu kutina wajuma janguzo kindi kitansi kajiboneki ikupota jume arubo akujuma arubo akujuma janguzo arubo akujuma kusigira wadonkora ikapuro mburi ikankuku kanini kayuna irwako nasi kwaze Mbobete, kuliko komwe danchobeni kuinda mujipapa ejo, chaka indi, chakujiswa, ibambile nzira, kuinda, mukuchuba, agwamba, aleluya, uliguli umwi uchirira, amen. Eo ninkondo, oyongusurumamba, wajingano, ii mnene, kuhuma, chakusunda, basi nkondo, boonse, kambonsi, sebo, imbuto ya Abrahamu, ya Abrahami, ya kakanswa, jinde Abrahamu na agatama, zintu zionse, ziagali, Ikubana ichu lyaresa wakali bambira insira ikuinda mukutenda wanchoveni zisinkira zyonse ezyo zyakabora kumbere ilyakwe vakamba mukanchu wako ulijembete maningi wakatenda urabuyo chintu ikuzwa munsira jabrosi wakamba yebotokonzi kujita ejo Abrahamu wakajitenda urakuzwa munsira wakajuma akujuma alinchicho kusikira jatenda irwacho kuinda chireji jirira mwami kusumpuzia tente ilyako atala awo watanta akumu yajira jipairo atala awo katanta awo ejo satani wakasika gamba lino Nakwambira, tabuli busena bubotu, njokala mponya awo, ozwa kubusena ikwangu, awo, wagamba, aleluya. Lota wagamba, chibotu wabora kunseleru awa, tulejisije ndi chibotu kunseleru awa, tuose, tujise tumungwe, twesu kunseleru awa. Va, muka nitu wangu, ngumwenderesi, wagagamu, kazi ya bulembi, azimwi, zintu, zimbi, mutolopo. Nakwambira, were, dekubora kunseleru awa. Sara wagamba, Abrahamu. Usuna, Sara, aleluya, poima mponya awo, obu, mbobu sena, lesa, pagandibika, mponya awo, mbobu sena, ponda ima, awa abu sena, lesa, pagandibika, mbonsi babone nguzu, siyasina, ya Jesu, amulege bangero, balemege jakufukama, igureta, tayadamu, ya wami, agumusamiga, mushini, mwami wabonsi, ali Kristo, we, injumu, daima, masena, onse, ambi, kumusenga, upira, masala onse ambi kumusenga upira arorufu rwaro zinthu zonse zimbi kumusenga upira ari Kristo ngechomo daima ironyungu rwa Abrahamu irwa kwami ironyungu rwa kwami ba impi iketwetwe maningi ya England ngubushomesi rwa England burowa kwami zinthu zonse ari mwirunyungu rwa kwami rwa Jesu Kristo ngumbungano izwi de amuya usalala izwi de amuya usalala ninzi lunyungu rwa kwami kuyinda kuchomesho kutali kukunyanyamukwa here kuyinda kuchomesho yalesa balaima aki yalesa akulivambira inzira ikuyinda mukutenda kuongorora haleluya aro rufi rurabora akwamba urabora munsi yako maningi kwamba kolegera jodano ngiri mukuzabuka kwamba nzira yako kuyinda mukutenda kunyika yachichomesho amen ino nchinzi ichichitika inkondo yonse yamana ngiri mukuchala lino masimperoko chindi nkondo yamana kumasena onse iryo basalali kababora kaba machinga kumunzi ndiyenda kumukuziya chinthu chimwi ino nchinzi chakachitika ino chinzi chakachitika chindi hitula nakanjira mu France ba pakaamba kuti imwe ataka kunzia akoro ikubona milengalenga pakaindika nini indege inzira yakumachinga yabana German mwabona pakalinhwi kabainda kusekelera ruzundo chindi starini nakabora kurwasha kwamamayire kunze matoboro onse akunkurusikwa akali kuthoperana ibuyo asonto chonto galo shabuyo mabomba ali Berlin kusikira kwakanyina chinthu nochiwa chomwe chakashara chanjiyo nguko onse alimu chindi nipakaika babamba bana German abasurumamba bana Russia bakasekelera pakanjira achecho nyoo mulisi echo chinthu chenzo chichonto chepachita ndakachibona achifanikiso chindi chimwi mulandani inzira mupakanjira chifanikiso chini chachinthu kupusena echo chakachitika ikapanjira kapasekelera ma chini twakankhwa ikuti kumamba wamana twakakwira twakaliziya inthwepa chindi basimulimo bachamba nipakajoka twakapaswangana kuthala kuya vakakwira vakuongorora ndakachisi mwenima wakali mukati muya wachamba pakaindi apo inkhondo ivakali ambata jasiyaso maningi ti vakali kukonzia ikuzwa muburo apopo vakapa kunkhulisiza apuyo musiyendero athala yabwato chindi nivakanjira ikuti vapone chipumbwa chapulupusi kachimhwi gamba paro banthu paphati nchopeni kapaihwi awo kapalira puyo alimwi kapawa athala muli opo chindi nivakapona echo chipumbwa chapulupusi kakali kule kuzwa kumunsi kwa mnyaka yone pakakwana kulepuka kwa munkhondo azinthu zimbi zyonse pere pakalizi kuti mukaithu kuukwetwe kumuyandwa abama vathatha abana ponse apo ndi pakali kuyanda ipakali kunze nchopeni ya chipumbwa chapulupusi chakaimirira echo chopakali kulwanina inthwepa zyakalizikwa iryo New York yakanjira mukukwira nguko onse chindi basimulimo vapa vachamba nipakanjira kapa machinga echo chiyopa chinthu chinini chindi chimwi echo siza niyakamana nkhondo wakamba ndiyanda asurumamba iwangu wamphuwo maningi ikukhwera andime ikusekelera okukuphati kwakuzunda kuli sinkhondo wesu elyo umwi aumwi wapasiruthwe pakapamba ikapothu zisupha iziyapo akupatamya nthoporo iziyapo akumachinga asiyo nyoo mulisi muli opo muli pasurumamba ipakasimphe muli opo nuwakaindakaindi munthu wakaindi munini wakapora wakathendwa ma wakapanga walanga ibuyo muchuru akuthalika kuyenda muli opo sisa wakamba amulindire kaindi kachonto amulindire kaindi kachonto yepo gatha samide akwaro muli isurumamba kamba bora kuno kamba kokuli kwakajana imbata eyo wakamba kuya mubhuwa lya nkhondo kamba kotanto ano ndondwe mwarumi oyo ngondi anda ikukhala ambali lyangu kambonzi wakathondeza kuti wakali munkhondo olesa komaruse amunthu ukonza ikukosola ikupoko ikwakwe akagaba ikanswi akujana ikukanazi wakulumba isikwa ndi andakupa ambata zyakunkhondo muli paulo mwa akamba ndichisi mu muwiri wangu zyando zya Jesu Kristo ako nkhekambo chendi anda ikulwana mumulimo buzwa bomwe chindi suluthwe weso muphati nchopeni akubora oyo wakatusamika zilwanyo oyo wakatupa zilwanyo zyalesa imuya usalala katupa ichwi lyakwe lyakulwanya alyo akuyuthuka awo chindi suluthwe weso muphati nchopeni abora kakwerete mukati ndi anda ikusothokera athala munkhalaki akuenda kuthala kumunzi anguwe sata muyandina kavera jindi ndakubweza mukaitu wangu wakaindi munini ukuboko ikulanga konse kuno akubona vakwesu ivangu amakaitu babo avana babo jindi twakutalira kuenda kuseremuka ikuinda mumaparadaiso aya alesa abangero kavazuzya iruo atwimbo tusalesale atalambuli obo bamba ura zyakusekerera kero jindi kondo yamana tiyosama musheni oma oh basurumamba bajingano kuseni kuno amusomone oko kuboko kwarushomo awa alimi chate mujanza chirwanyo eji ino kuchati zyanchijo mujizi sena ulirwambilide somona chirwanyo ejo kwamba lesa tandikwe makani ejo ejo diabolo sinchamba kulindime oko nkunji ibuti kufumbwa imuntu umbi chamba kuseni kuno ndira shoma ndira shoma mbuli mbunda gamba ibusu babu mbui isho onto na shoma nsondo zisho onto ziainda kwa kari mtu mbui waka jisi jiroto wakarota kuti jaburosi wakari jintu jaga indiji nini gazusa kutala kulingwe wakati bu elio wakasotogera kusure elio jaburosi wakakomena maningi bu elio wakasotogera kusure elio jaburosi wakakomena maningi kumaregero jaburosi wakakomena mbuli mbaga vete wakari kuyanda kumusunda wakari zikuti wakarerete ikumurwanya ajintu jemwe abobo wakaranga gonsi kanaka jana ajintu nojibajo mwe jaku murwanya elio wakabweza ibuyo baibere elio jaburosi wakamba boom wakamba boom iku josia nchoveni kulingwe elio jaburosi wakaje amaningi 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 elio kumaregero wakamuma yakumuchaya achwi yebo ulisirumamba saa tolibobo mbujizi weza ichu elio akwamba ulirembetwe amen tandikofa pe ndiyo pona ndiyo kala nchobeni mujikombero eji akurumba isyale za kambo gabubotu iwagwe abamwi ibambi sena muna jishoma ejo basaladi amen atukotambike mitu yesu omwamireza mulengi wa machuru anyika ajizi yesu nu ikuti yebo ujireza takukema kani kobo kunji kwenga ndakamba uga obo zintu zinji zenga ndamba mwami ichu yako kuzwa kulindwe lilaji sitili ya otu tutambara tulete awa nimi nina ibantu bajiswa ndagomba tata wakujuru ikuti zirongezie anguzu izyako ziyokara aliga mwi agamwi mbulimbu ndavika manza angu ali ntuto leza muzina ya Yesu Kristo ndagomba ikuti uyona niga tutambara otu abusi wako busalara kambo gulirembetwe mujwi kairiji ntu ijirwana ichwi pere jagambwa mujwi ikuti baka kwisya mumubiri wa Paulo tutambara atusira nyu ya mibi yagazwa mubantu elio baka ponesikwa kumarozi andene lino tatuli musalari Paulo pere yebo ujiriweza alimu yebo ujirimu ya usalara nguenya ndavika manza angu atutambara otu musina ya mwami Yesu alimu ndagomba kuti yebo ulongezi akuponya umwi au umwi wabo elio lesa kulirete ata awa muburo oyu wali kulete awa tagwe umbi pere mwana imusimbi ibu yomunini mubotu takwenzi kupona mwami satani wajitabubi kulingwe alimi basirisi ibayandwa ibanyika gasola janguzu takutakwe kuzumba uzya ikuvuna mwana tabeziji ntujimbi jakujita bali kumagorero akukonzya kwapo tabeziji ntu jakujita kulinchijo here mwami ndaboterwa iloko uli chapter imbi irembetwe inga twajura peji ilimbi alimi mupeji eri tulabona musirisi mupati ganjira tulimu kumuitira rulayo kuseni kuno ino mwami sa tajirembe twe awa muchu yako ikuti ezitondezo ziyobatobera abo bashoma mwami ikuti na tandiri mushomi ndibambe ikuwa umwi eno ikuti na musimbi oyu munini tali mushomi mubambe kuwa umwi eno ezitondezo ziyobatobera abo bashoma ikuti nawe bikamanza abo abajiswa bayopona ulirembe twa gwaro musina lyangu bayotanda madiabolos mwami aro aro ngamachwi ako ndili ako ndichwili ako alimi eno mbuli musike wako mulimbo gamba ikuti na kuyoba bobiro nabo tatwe andinywe vayoswangana anto omwe ndiyo vakatiden alimi ikuti na muyosuminana mbuli kuchatikiza chinthu chimwi ikulomba muyochitambura leza oyu mwana ndi zango munthu ochisidwe kuinda mubuyake kuseni kuno kambo takwenzi kupona kakutakwe indwe jindi jirafu maningi alimi ngomurwazi uchisidwe ikuinda abobo tonse tuli tulazumina mbuli basurumamba bonse ibaihwi ano alimi munkhamu eyi kuimhwi ilunyungu iwabwami wa Abrahamu Tuli mukusara ikuwa Satan eno ali ngakwaro inga mwalibambira ikuenda Satan kambo gasirwanyo Yesu zibarama amibara iraruruma kaoni abanagasi bachisi macheba ikumachinga ikuya kumbere eno ari ndwe kambo kamusimbi oyi munini kuzwa muli ngwe Satan musiye mwana oyu muli mpi yalesa upona twakusampaula musiye musina ya Jesu Kristo ndainka uyo kubikamanza ari ngwe ari mwi Satan wanga mwana oyu wakachita ibubi obu ndilize kuti uli musundi winda kumuntu nsi pere toli musundi winda kumwami wangu pe abobo ndabora musina ilyakwe ng'angurule yebo omuya wa Diabolos yebo daimona yakuchiswa kozwa mumwana oyu akuba ikuti anguruke zwa ikuzwa buno takusumanana ndaamba eyi chamulawu musina lya Jesu Kristo ino mwamiresa yebo oyo wakapusya bafu akutondeza ikuti yebo wakalilesa usya mwanakazi oyu mukoboche kunseba akugonza ikwakwe aruko ikuti aime mubuyake obu kuno Idiabolosi wazwa kuli ngwe uyomuponya akube kuti apone kubulemu arulemeko iwaleza jakananwa eno chilekwe chichitwe sakuli amwi mukati muno abo bayanda ikunyamuna manza anu akwamba ndiyanda ikukomberwa ndili chisitwe ndili pulide leza kani zichindi mbojiri chinji chotu chisi kuli chisiyindi chinji ikuti tulekere balo bantu ikuinda awa ndikuite ikuyo kumbulisi kwa nchopeni eno kuseni kuno inya inya ndiyanda kuti ubore ansi awa ili akuweza ikuyo ndizachibera eji chomwe ponya awa arubasu oru tuli awa tulike lekera vyochibera eji kubora irutansi kabera tukweze ichibera yakusule ikwamana eji atala ibuyo muli mwakuinda omo kuya kabera tiyobabweza ibuyo muli obo kabera taba eno ndiyanda imukwesu nevo abamwi bakwesu ibangu ibakutauka ikuima ambali ikuya munsi ilyangu ponya awakutegwa inga mwaba tobera konya kunserero mwakuinda irubo chivotu chivotu lino ndi mbangaye banu basamide zirwanyo yoba randen eno waya kumunzi ukabeka botu eno upone segwe
amen oh my hallelujah oh you so
amen. Amen oh ma yose no basumamba amugwere cheba basumamba bajingano ikuyabuya machinga kuyabu machinga ari Kristo gejumu daima masana osa ambi gumusenga ubira chivoto amuore chobeni ambari ansi chobeni arubasu awa bantu bose mumipairo eno mbule mboba inda muzina ya Jesu Kristo ponya mwanakazi oyu amen kukwera cheba yako eno kukede nkonya kujuno jago kongorora
We are more than victors in Christ Jesus. Every devil cast out.
everything else.
Thank you. This man was sent home from the hospital just recently, dying, eaten up with cancer a year ago, 2 years ago, the prostate. The doctors just gave him a few days to live. And one morning we went up there real early, offered prayer for him, the same one just like for you, and they can't even find a trace of it.
Hallelujah.
Yes. Him and his little wife has been in the fields of the gospel maybe before I was born. You hear that? 55 years before I even come on the earth, they were preaching the gospel. You hear he was healed at an age of about 75 or
81.
Jewish revival, just how Jewish revival preached every night. 81 years old, he was preaching
every night. Chindi Jago, send out a Joma. Uya kumbere basulumamba bana Kristo chibotu mujihi yebo uri umwi wabani ino yebo ujitansi mbubo mbamba imwami ino tujitansi ibukara abu sena iwa satani yebo wakaswe gerwa kwabora abu sena eno tulimu kumachinga kukosora ikuya kunyiga ya jishomezio ino chinzi ino eji ujirundu nzi Kumbere ya Zerubbabel, nguni oyu, winwe, kumbere awo, yebo yoba, inkwalari, kambo nzi, icheba, libo siya gonsi, tiyo, mukonkera ansi, jirirureme, chibotu. Asiru mamba, wenda guruma, hachinda. To see my leader, who ya don't come on. Who ya go, who ya go, there goes in the world. I see my love, ya go, who ya go. Hallelujah, ino bagaji tanzi, ijintu jitanzi, jaga ya gumbere, munkondo, wa Israeli, ino jagari jintu nzi, jitanzi, iba imbi, baga unka gumbere, utanzi, chinzi jaga tobera, ibogesi, pao inkondo, chibotu saa mwala jishoma, na eno, tole mugu imba, uya gumbere, basi umamba, wana Kristo, tuli mkusomona kusumba uzibonse ikuboga kumatende eso eno tulamachinga ikuya kunkondo hatu imbe eno bantu bonse siyo mamba kwenda kunkondo machingano chave kuya kumbere Babuti imbo tumuzunda ajwi
Wenda muruma Achingano chaje Kuya kumbere Tatwende nepe Tose kuhiru Ulangisi
Bashomejo bambe kuti amen. Haleluya. Mulashomejo na. Tuli basikusunda. Bari kuri bose basinkondo. Bose yamatendesu. Ino tuli nzisunu. Babugite muri Kristo. Ino jamba na mujihi. Urashoma ejo na. Oyabu munsi eno. Yebo ulingwa igabotu na. Wamba kuti ulingwa gabotu eno. Zitu zionse zili gabotu. Banga abusena obali ngwa gabotu. Eryo nchindi. Nina kongorora. Urambo. Baga witansi. Amen. Eryo. Baga usara. Amen. Baga sara munzi. Amen. Amen. Mula mshoma na. Lino mutarubi usuangana kwa masiku sunu. Mwesu neve unori guno masiku ano. Ikutuletela murumbe. Mubotu. Eryo musondo. Sondo ichirira. Mwami. Aguyanda. Amugabe guno. Lino atuende mburi mbotuenda. Arimui atuende. Eno anze guswa. Kubuyage atuende. Katuimba. Kuyagumbere. Basumamba. Bana Kristo. Eri guswa. Kubuzu wabuno. Ikutarigira. Mutasoli ilimbi. Ikubika. Icheba. Eri o mujiganda. Amuisomone. Atuzunde. Baga inkagumbere. Daba zunda. Aguzunda. Chibotu. Harubo. Agampango. Ago. Utanzi. Antu mama uya kukondo Achingano chana